This message, The Voice of the Sign, by Brother William Marion Branham, was delivered on Friday evening, March 13, 1964, at the Municipal Auditorium in Beaumont, Texas, USA. Lo myalezo, izwi lomqondiso, kamzalwane uWilliam Marion Branham, washunyelwa ngesiNgesi ngokuhlwa ngolwesihlanu, March 13, 1964, kwiholo likamasipala eBeaumont, eTexas, USA.
Thank you. May we remain standing just a moment while we read the word. Go right straight to the word tonight, so we won't take too much of the time.
Enkosi, singaqhubeka simile kwethutyana, ngelixa sifunda ilizwi, siye ngqo elizwini ngobo busuku, ukuze singathathi okuninzi kwexesha.
I want you to turn with me tonight to the book of Exodus and the beginning with the fourth chapter of the book of Exodus.
Ngifuna nikhile nam ngobu busuku kwincwadi ye-Exodus kwaye siqale kwesahluko sesine sencwadi ye-Exodus.
And Moses answered and said, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, The Lord has not appeared unto thee.
Waphendula uMoses wathi, Kodwa uyabona, abayi kundikholelwa, abayi kulaphulaphula izwi lam, kuba baya kuthi, uYehova akabonakalanga kuwe.
And the Lord said unto him, What is that in thine hand? And he said, A rod.
Wathi uYehova kuye, Yintoni naloo nto isesandleni sakho? Wathi, Yintonga.
And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent, and Moses fled from before it.
Wathi, yiphose emhlabeni, wayiphosa emhlabeni, yasuka yaba inyoka, wayibaleka uMoses.
And the Lord said unto Moses, Put forth thine hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it. It became a rod in his hand.
Wathi uYehova kuMoses, Solule isandla sakho, uyibambe ngomsila. Wasolula isandla sakhe, wayibamba, yaze yaba intonga esandleni sakhe.
That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, God of Isaac, the God of Jacob, has appeared unto thee.
Ukuze bakholwe ukuba uYehova uThixo woyise, uThixo kaAbraham, uThixo kaIsake, kaYakobi, ubonakele kuwe.
And the Lord said furthermore unto him, Put now thy hand into thy bosom. And he put his hand into his bosom. And when he took it out, behold, his hand was leprosy as snow.
Waphinda uYehova wathi kuye, Khawusifake ngoku isandla sakho esifubeni sakho. Wasifaka isandla sakhe esifubeni sakhe. Akusihola, naso sineqhenqa njengekhephu.
And he said, Put thine hand to the bosom again. And he put his hand into his bosom again, and plucked it out of his bosom. And behold, it turned again as his other flesh.
Wathi, Sibuyisele isandla esifubeni sakho kwakhona. Wasibuyisela isandla sakhe esifubeni kwakhona. Wasihola esifubeni sakhe. Naso sajika kwakhona saba njengenyama yakhe.
And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken unto the voice of the first sign, that they will believe the voice of the second sign.
Kuyakwenzeka ukuba abakukholelwanga abaphulaphula nakulo izwi lowokuqala umqondiso, bakholwe lilizwi lowesibini umqondiso.
Let us bow our heads. With our heads bowed and our hearts too, I wonder if there's any in here tonight who has requests for prayer. Would you let it be known as you raise your hands? God grant your request.
Masithobiseni intloko zethu, kwaye ngeentloko zethu zithotyiwe. Neentliziyo zethu ngokunjalo. Andazi ukuba kukho nabani apha ngobusuku onezicelo ngomthandazo. ningayazisa njengoko niphakamisa izandla zethu. UThixo aninike izicelo zenu.
Our Heavenly Father, we deem this such a privilege to come to you in prayer, coming in the name of the Lord Jesus, and are promised by him that if we ask anything in his name, it'll be granted. Thou knowest the need of every one of us. You know what our hands represented as they went up. I pray, Father, that you'll answer each request tonight. Get glory.
Bawethu wasezulwini, sikucingela oku njengenyweba yokuza kuwe ngomthandazo. Sisiza egameni lenkosi uYesu. Kwaye sithenjisiwe nguye okokuba xa sicela nantoni egameni lakhe iyakunikezwa. Wena wazi isidingo sakhe ngamnye kuthi uyazi izandla zethu zimele ntoni njengoko ziye zabheka phezulu. Ndiyathandaza bawo okokuba uya kuphendula ngasinye isicelo ngobusuku. Fumana uzuko.
And now let the great teacher of the word, the Holy Spirit, come upon us tonight and reveal himself to us and make himself known unto us by the evidence of his resurrection.
Kwaye ngoku, yenza umfundisi omkhulu welizwi, umoya oyingcwele, wehlele phezu kwethu ngobusuku. Kwaye utyhile yena kuthi kwaye uzazise kuthi ngabo ubungqina bovuko lwakhe.
May he come among us tonight, Lord, and visit our hearts. Speak to us through the things that he's promised for this day.
Wangangeza phakathi kwethu ngobusuku, Nkosi, uze utyelele iintliziyo zethu. Thetha kuthi ngezinto azithembisile ngale mini.
May the words that's been promised for this hour be manifested before us that we might rest assured in this great troublesome time that you said would come upon the earth to try all people.
Anga amazwi athe athendiswa ngale yure angabonakaliswa phambi kwethu ukuze sibe nokuphumla ngengqiniseko kweli likhulu ukuba nzima ixesha otheli yakuza phezu komhlaba ukubalinga bonke abantu.
And it certainly has come to that time, Father, when men are tried, and there's so many different angles to no one hardly knows what to do.
Kwaye eneneni ifike kwelo xesha bawo, xa abantu belingwa, kwaye kukho ezininzi indlela, de kungabikho bani waziyo amakakwenze.
Lord, I pray that you'll make known to us tonight that you're here and with us. Sure to help us. Grant our request, for we ask it in Jesus' name. Amen. Be seated.
Kodwa Nkosi, ndiyathandaza ukuba uyakwazisa kuthi ngobusuku. Okokuba ulapha kwaye unathi, ulapha ukuza kusinceda. Nikeza izicelo zethu. Kuba sicela egameni likaYesu. Amen. Hlalani.
I've been just a teeny bit late each night. I keep thinking of this microphone, but it's the one to the recorders. But this year I think it's the one that I'm supposed to listen or speak in.
Ndibenokuba semva kwexeshana ngobusuku ngabunye, kwaye ndiqhubeka ndicinga ngalo mboko, kodwa ungomnye kushicilelo, kodwa lo apha ndiyacinga, nguwo endifanele ndimamele okanye ndithethe kuwo.
Tomorrow night is the banquet night, so don't forget it. I guess it's been announced on where for the people to go. We certainly appreciate your cooperation and the great things that our Lord has done.
Ngomso ebusuku, bubusuku betheko. Ke sanokuliba, ndicinga bu, ndiyaqikelela ipapashiwe, apho abantu banokuya khona. Ngokuqinisekileyo siyayincoma intsebenziswano yenu.
Now tonight, I think that if, unless we know the Word of God, we don't know what to do. We can't have faith until we know what is the will of God. And then if we know it is the will of God, the Word of God says something, then we can gladly follow that.
Goku, ngobu suku, ndicinga ukuba ngaphandleni kokuba siyalazi ilizwi likaThixo, asazi emasikwenze. Asinakuba nakholo side sibe siyazi yintoni intando kaThixo, kwaye yintoni emva koko ukuba siyazi intando kaThixo, ilizwi likaThixo litsho into ngoko. Singakulandela oko ngovuyo.
Now, if the Lord Jesus is walking around personally on the earth tonight in human flesh, and he said, tomorrow it'll be raining all day long. Now, it would be very easy for me to take an umbrella when I leave in the morning, because he said it.
Ngoku, ukuba inkosi uYesu yayihamba apha ngobuqu emhlabeni ngobusuku enyameni yomntu, ize ithi, ngomso iyakuna imini yonke ngoku. Ibiya kubalula kakhulu kum ukuthabatha iumbrella xa ndisimka kusasa ngokuba uyitshilo.
Now, if he didn't say it, I don't know then what to look to. So that's the way it is. In anything we do, we want to know the hour, the age we're living.
Ngoku, ukuba akayitshongo, andazi ngoko ndingajonga entwenini. Ke, leyo yindlela eyiyo, kuyo yonke into esiyenzayo. Sifuna ukwazi iyure isigaba esiphila kuso.
To the newcomers, this week we have tried to show that God from the beginning knows the end. That makes him infinite. If he isn't infinite, he isn't God.
Kwaye kwabaqala ukuza ngale veki sizamile ukubonisa ukuba uThixo ukusukela ekuqalekeni wasazi isiphelo. Oko kumenza ongena ngqibeko. Ukuba akanguye ongena ngqibeko, ungena ngqibeko, akanguThixo.
And he's got to be omnipotent, omnipresent, omniscient, and omnipotent to be God. It's all power, knows all things and all places, and knows the end from the beginning. If he doesn't, then he isn't God.
Kwaye kufanele ogqibelele emandleni, okhonda uzonke, owazi konke, nogqibeleleyo emandleni ukuze abe nguThixo. Oko ngawo onke amandla wazi zonke izinto ekuzo zonke indawo, kwaye wazi isiphelo ekuqaleni. Ukuba akenzi njalo ngoko akanguThixo.
So there isn't nothing really out of cater, it's us, but nothing in God's word, it's ticking just like a clock. And when that hour comes for it to happen, the word's allotted for that age, it happens. We might think it isn't going to happen. Sometimes it happens and we don't know it.
Ke, akukho nto ingalungiselelwanga. Sithi, kodwa, akukho nto kwilizwi likaThixo ibetha nje ngewatch. Kwaye, qala yure ifika ukuba yona yenzeke, ilizwi elibekelwe esasigaba liyenzeka. Singacinga iya ayizukwenzeka. Ngamanye amaxesha, iyenzeka kwaye singayazi.
Jesus said one time, they said to him, why is it all the scribes say that Elias must first come? See, now they believe that. They believe that Elias was coming.
Watsho uYesu ngelinye ixesha, bathi kuye, kutheni bonke ababhali batshilo ukuba uEliya ufika tanci, yabona. Ngoku, babekholelwa oko. Babekholelwa ukuba uEliya wayesiza.
And Jesus looked at them and said, Elias has already come and you didn't know him. Now, see, it passed right by them, scribes, ministers, disciples, and it was John the Baptist. And he come in every way that the Elias was supposed to come, yet they didn't recognize him.
Kwaye uYesu wajonga kubo wathi, uEliya selefikile, kwaye animazanga yabona. Ngoku jonga yabagqitha kanye kubo ababhali, abalungiseleli, abafundi, kwaye yayinguYohane uMbhaptizi, kwaye uza ngayo yonke indlela athe uEliya awayefanele eze, kodwa zange bamqonde.
And now it behooves us to recognize the hour that we're living and the time we're living. Upon that, I want to speak tonight of the voice of the sign.
Kwaye ngoku sifanele ukuqonda iyure esiphila kuyo, nexesha esiphila kulo. Phezu koko, ndifuna ukuthetha ngobu busuku ngeizwi lomqondiso.
A strange text. Yet God does strange things in unusual ways. That's what makes him God, because he's supernatural, and everything that he does, he does it, he can do it in the supernatural, because he is supernatural.
Umkholo ongaqhelekanga. Nakuba kunjalo, uThixo wenza izinto ngendlela ezingaqhelekanga. Yiloo nto emenza yena uThixo, ngokuba ungaphezu kwendalo. Kwaye yonke into ayenzayo, uyayenza, angayenza ngendlela engaphezu kwendalo, ngokuba ungaphezu kwendalo.
Now, the voice of the sign, and it is there is a voice to a sign, there's a voice to blood, blood spake out from the earth, and so forth.
Ngoku, izwi lomqondiso. Kwaye kukho izwi kumqondiso emqondisweni. Kukho izwi egazini, igazi lithetha lisuka emhlabeni, kwaye njalo njalo.
The righteous blood of Abel spoke out against Cain, and the Bible said the blood of Jesus Christ speaketh greater things than the blood of Abel did.
Igazi lelungisa lika Abel lithetha ngokuchasene noCain, kwaye iBhayibhile ithe igazi lika Yesu Kristu lithetha izinto ezinkulu kunegazi lika Abel lenzayo.
Now, our seating tonight, or our scene, opens in Exodus. And the time of the Exodus is the calling out time. And the Exodus was at hand.
Gogo, indawo yethu ngobu busuku, okanye umboniso wethu, uvula kwi-Exodus. Kwaye, ixesha le-Exodus, lixesha lokubizelwa ngaphandle. Kwaye, i-Exodus yayifikile.
Moses, the servant of the Lord, had been called to a line of duty, and doing what he thought. He was highly educated in Egypt, learned all the wisdom of the Egyptians, and seemingly he had a way that, in the, being a great military genius, that he is able to deliver his people from under that bondage, because he was the next coming Pharaoh.
UMoses, isicaka senkosi, wayebizelwe emsebenzini, kwaye ekwenzeni oko wayekucinga, wayefunde kakhulu eyiphutha, efunde onke ubulumko bamayiphutha, kwaye kukhangeleka wayene nendlela ethile ekubeni enguchwephesha wezomkhosi, okokuba wayenakho ukuhlangula abantu bakhe phantsi kwembophelelo, ngokuba wayengufaro olandelayo.
And how easy it would have been for him to have done it. But you see, if that would have been the case, then it would have been a natural thing. God don't take natural things. He takes supernatural things to prove himself.
Kwaye, okunjani ukuba lula kuye ukwenza oko. Kodwa, uyabona, ukuba oko ibiyingxaki, ngoko, ibiyakuba into yendalo. UThixo akathabathi izinto zendalo. Uthatha izinto ezingaphezu kwendalo ukuzibonakalisa yena.
So, out of 40 years of education, of the highest that he could get, and the best that he could get, the best scholarly scholar he could be, with the understanding from his mother, his tutor, that he was to be the one to deliver the people. And he went out in the power of his understanding and slew an Egyptian, and from that find out that his efforts failed, and then run into the desert.
Gogo, kumashumi amane eminyaka emfundo. Eyona iphakamileyo wayenokuyifumana, nokungcono wayenokukufumana, ongcono umfundi wemfundo weyokuba nguye, nokuba qonda okusuka kunina umqeqeshi wakhe, okokuba wayeza kuba ngulowo uya kuhlangula abantu, kwaye waphuma ngamandla okuqonda kwakhe, wabulala umyiphutha, kwaye ukusuka apho wafumanisa ukuba imigudu yakhe yasilela.
And what Egypt in education put in him 40 years, it took God another 40 years to get it out of him. See? So he wouldn't trust in his ethics of education, he would trust in the supernatural.
Kwaye enjani iyiphutha emfundweni, yafaka kuye iminyaka imashumi mane, kwamthatha uThixo eminye emashumi mane iminyaka ukuyikhupha kuye, yabona ke. Wayengena kuthembela kwimiqathango yakhe yemfundo. Wayeya kuthembela kokungaphezu kwendalo.
And now, The time was at hand that God had made a promise to Abraham 400 years before that time that his seed would sojourn in a strange land. And they'd be brought out after 40 years. They would be brought out with a mighty hand.
Kwaye ngoku, ixesha lalifikile awathi uThixo wenza isithembiso kuAbraham amakhulu amane eminyaka phambi kwelo xesha okokuba imbewu yakhe yayiya kuphambukela kumhlaba wasemzini kwaye iya kukhutshwa emva kweminyaka emashumi mane iya kukhutshwa ngesandla esithenqi.
He would deliver his people by a mighty hand. And when the time of the promise drew nigh, that's when God put Moses on the scene. Moses, in his absolute failure, and went into the wilderness.
Waya kubahlangula abantu bakhe ngesandla esithenqi kwaye xa iqesha lesithembiso lasondelayo kuxa uThixo wabeka uMoses embonakalweni. UMoses ekusileleni kwakhe ngokugqibeleleyo waya entlango.
Now the type here, there's a wonderful type that we sure don't want to miss. See, type, God was bringing Israel, his people, out a nation out of a nation.
Gogo, umzekelo apha, kukho umzekelo omangalisayo esithi ngokuqinisekileyo singafuni kuphosa. Yabona, uzekelisela uThixo wayezisa uIsrayeli, abantu bakhe, ebakhupha isizwe, isizwe siphuma kwisizwe.
A nation out of a nation. A beautiful type of today that God is calling his bride out of a church. Christian bride out of a Christian church. A bride church out of a church which is called in the Bible referred to.
Isizwe sikhutshwa esizweni. Umzekelo omhle wanamhlanje okokuba uThixo ubiza umtshakazi wakhe emkhupha ebandleni. Umtshakazi obuKristu emkhupha kwibandla lobuKristu. Umtshakazi bandla emkhupha ebandleni. Ebizwa eBhayibhileni ekubhekiselelweyo kuyo.
I've got several notes and scriptures written down here on this lesson tonight. It's called sometimes the chosen, the elected, or the remnant of the woman's seed.
Ndinemibhalo emininzi nezibhalo ezantsi apha kwesi sifundo ngobu busuku. Ibizwa ngamanye amaxesha abanyuliweyo, abakhethiweyo, okanye intsalela yembewu yomfazi.
It was a call the bride, what God by his foreknowledge ordained to be. That is, the bride comes out of the church.
Yabizwa umtshakazi, oko uThixo, ngolwazi lwakhe lwangaphambili. Wanyula ukuba kube njalo oko kukuthi umtshakazi uza ephuma ebandleni.
See, the whole thing is a church, but God takes a people out of that church as a bride. He said he would, and he did it. Notice, or he will do it.
Yabona, yonke into libandla kodwa uThixo ukhuphela ngaphandle abantu kwela bandla njengomtshakazi wathi uya kuyenza kwaye wayenza.
Notice, see how he did it and the manner and how he did it. We want to look at this now as he brought out Israel, how he did it and the manner that he did it.
Qwalasela, jonga wayenza njani nendlela awayenza ngayo. Sifuna ukujonga koku ngoku njengoko wakhupha uIsrayeli wenza njani kunye nendlela awenza ngayo.
Notice, when the time of the promised word was to be fulfilled, God called Moses by foreordination and elected him to the job.
Qwalasela, xa ixesha lelizwi lesithembiso kwakufanele lizaliseke, uThixo wabiza uMoses ngommiselo lwangaphambili waze wamunyulela lo msebenzi. Yabona?
God's always got the person on the mark at the time. Nothing fails with God. He said it, it can't fail. If it fails, then God fails, because God is the Word.
uThixo wasoloko enomntu endaweni exesheni. Akukho nto isilelayo kuThixo, wayitsho, ayinakusilela. Ukuba isilele, ngoko uThixo usilele, kuba uThixo lilizwi.
Notice, now the word had to be manifested. And when the word had to be manifested of a promise, God always sends a prophet to manifest that promise, because the word of the Lord comes to him.
Qwalasela ngoku. Ilizwi kwafuneka libonakalisiwe. Kwaye xa ilizwi kwafanele libonakalisiwe lesithembiso, uThixo wasoloko ethumela umprofeti ukubonakalisa esasithembiso. Ngokuba ilizwi lenkosi liza kuye.
Moses, foreordained for the purpose, was called to the job. No one else could do it. When God has called a person for a job to do theirs, no one can take his place. There's no one can take your place, your peculiarity.
UMoses wanyulelwa kwangaphambili ukwenza loo nto. Wabizelwa emsebenzini. Akukho namnye onokuwenza. Xa uThixo ebizele umntu emsebenzini amakawenze, akukho namnye onokuthatha indawo yakhe. Akukho namnye onokuthatha indawo yakho. Akungaqheleki kwakho.
How often I've wondered how I would like to take Old Robert's place. How I would like to take Billy Graham's place. Somebody like that.
Kukangaphi ndimangaliswa. Indlela ebendiyakuthanda ngayo ukuthatha indawo kaOral Roberts. Indlela ebendingathanda ngayo ukuthatha indawo kaBilly Graham, umntu onjengalowa.
Like Billy Graham, go speak to audience of people, call sinners to the altar, forget it, go home. Not have to stand there and wrestle again.
NjengoBilly Graham, ndithethe nesihlwele sabantu, ndibizele abone esiguqweni, ndilibale ndigoduke, kungafuneki ndime phayande zamazamane kwakhona.
I cannot be Billy Graham. But neither can Billy Graham be me. We are both. I cannot be Old Roberts. Old Roberts cannot be me.
Ah, ndinakuba nguBilly Graham. Kodwa naye uBilly Graham akanakuba ndim. Sobabini. Ah, ndinakuba nguOral Roberts. UOral Roberts akanakuba ndim.
You're each one set in God's economy. Just for its place, one fast all the time and communes with God, while another cast out devils because this one's fasting. But it's the whole body of Christ working together. The unity.
Wena ngamnye ukubutyebi bukaThixo nje okwendawo yabo. Omnye uzila lonke ixesha aze anxibelelane noThixo ngelixa omnye ekhupha amadimoni ngokuba lona yena uzilile. Kodwa ngumzimba wonke kaKristu usebenza ngokuhlangeneyo ubumbano.
When we see these denominational barriers breaking us up, that's what hurts my heart. See, because that's the thing that separates us. We are one.
Xa sibona leya ntlukwano yamahlelo esichitha-chitha, oko kuvisa kubuhlungu inhliziyo yam, yabona, ngokuba yiloo nto esahlukanisayo, sibanye.
There's no big people among us, no great people among us. We are all the same. We're children of God. There's only one great among us, and that's Christ. We must recognize him.
Akukho bantu bakhulu phakathi kwethu. Akukho bantu babalulekileyo phakathi kwethu. Siyinto enye sonke. Singabantwana bakaThixo. Mnye kuphela phakathi kwethu omkhulu. Kwaye lowo nguKristu. Kufanele simqaphele yena.
And if we seek honor one from another, we can't have faith. Because we're having faith in one another, we got to have faith in Christ. He is the one among us that we must have faith in, and then faith in what he's doing and has given to us.
Kwaye, ukuba sifuna uzuko omnye komnye, asinakuba nokholo. Kokuba sinokholo omnye komnye, kufanele sibe nokholo kuKristu. Yena ngulowo phakathi kwethu ekumelwe kukuba sibe nokholo. Kwaye, sibe nokholo koko akwenzayo, nasinike kona.
Now, no one could take Moses' place, no matter how much he run and how much he tried to get away from it, yet God knows what he's doing.
Ngoku, akukho bani owayenokuthatha indawo kaMoses. Akukhathaliseki ubaleka kangakanani, kwaye nokuba uzama kangakanani ukumka kuyo. Kodwa, uThixo uyazi akwenzayo.
He knows just what he had to take and make out of Moses. These things had to happen.
Wazi nje oko afanele ukuthathe aze enze uMoses. Ezi zinto kufanele zenzeke.
Now watch. No one can take his place. Now watch. God gave him a sign to prove his calling and claims when he went down in Egypt.
Ngokuqaphela, akukho umuntu onokuthatha indawo yakhe. Ngokuqaphela, uThixo wamnika umqondiso ukubonakalisa ubizo lwakhe nebango xa wehla eYiputa.
Now God always gives a messenger, a sign, and a voice of that sign. And that sign identifies the man. If it's written in the scripture.
Ngoku uThixo wasoloko enika umthunywa umqondiso kunye nezwi lalamqondiso. Kwaye lamqondiso uqondakalisa indoda ukuba ibhaliwe esibhalweni.
Like John said, I'm the voice of one crying in the wilderness. He said, are you the Messiah? He said, I am not the Messiah. But I am the voice of one crying in the wilderness, as the prophet Isaiah said. He could plainly identify himself.
Njengo Yohane wathi, ndililizwi lalowo udandulukayo entlango. But ungumesiya. Wathi, andinguye umesiya. Kodwa ndililizwi lalowo udandulukayo entlango. Njengoko umprofeti uIsaya watshoyo. Wayenako ukuziqondakalisa ngokuselubala.
Now, then in that, we find that God always never changes his way of doing anything. He cannot change. God does everything exactly the same way when he sets his system together.
Kwaye ngoko, sifuna ukuba uThixo wasoloko. Zange waguqula indlela yakhe yokwenza nantoni, akanakuguquka. UThixo wenza yonke into njengohlobo olunye, xa ebeka inkqubo yakhe ngokuhlangeneyo.
As I said the night, he made one decision. Man should be saved by the shed blood of an innocent one.
Njengoko nditshilo ngobunye ubusuku, wenza isigqibo sasinye. Umntu kufanele asindiswe ngegazi eliphalaziweyo lalowo umsulwa.
We've tried everything else to get man saved. We tried to take him to a place to where we build a city. Nebuchadnezzar did. And they built a tower. Nimrod did.
Sizame yonke into engenye ukwenza umntu asindiswe. Sizame ukumsa kwindawo apho sakhe khona isixeko. UNebuchadnezzar wenza njalo. Kwaye bakha inqaba enyukileyo. UNimrod weyenza.
They had a law. And they've had temples, they've had churches, they've had organizations, they've had educational systems, denominational systems, trying to get man to God. It every bit failed, it always will fail. It comes right back to the shed blood.
Benza umthetho, kwaye baba neetempile, baba namabandla, baba nemibutho, baba neenkqubo zemfundo, iinkqubo zobuhlelo, bezama ukusa umntu kuThixo, yona lonke isuntswana layo. La silela, iya kusoloko isilela, ibuyela ngqo emva kwigazi eliphalaziweyo.
God's way of doing anything is spoke in his word, and this word is the entire revelation of Jesus Christ. Nothing to be added to it or taken away from it.
Indlela kaThixo yokwenza nayiphi into ithethwe elizwini lakhe, kwaye eli lizwi lisisityhilelo sisonke sikaYesu Kristu. Akukho nto ifanele ukongezwa kulo okanye isuswe kulo.
Whosoever does it, the Bible said his heart will be taken out of the Lamb's Book of Life. If he does add anything or take anything from it, just take it the way it's written.
Nabani na okwenzayo oko, iBhayibhile ithe, isabelo sakhe siya kususwa encwadini yemvana yobomi. Ukuba uyongeza nantoni okanye wathatha nantoni kulo, lithathe nje lona ngendlela elibhalwe ngayo.
The Bible doesn't need anybody to interpret it. God is his own interpreter. He interprets it by making what he says come to pass. That settles it. If God said it and he did it, that's all. There's no need to interpret it. The Bible said it's of no private interpretation. God's way of doing it.
IBhayibhile ayidingi nalunye utolike lwalo. UThixo ungozitolikela ngokwakhe. ulitolika lona ngokwenza oko akuthethileyo kwenzeke. Oko kugqibelele ukuba uThixo uthe waza wayenza kugqibekile. Ayidingi mtoliki, iBhayibhile ithe alilokuzitolikela indlela kaThixo yokuyenza.
Ever true to his sense sign, he followed by his voice. Every sense that God sends a sign in the earth. Now God never does nothing, the Bible said, until first he shows it to his servants, the prophets.
Wasoloko enyanisekile kumqondiso wakhe awuthumeleyo. Uyawulandela ngezwi lakhe. Lonke, sukela ekubeni uThixo wathumela umqondiso emhlabeni. Ngoku, uThixo zange enze into, iBhayibhile ithe, kude kuqala ayibonise kubakhonzi abangabakhe abaprofeti.
Now that you, if that's wrong, then the rest of it's wrong. See? He never does anything until he shows it.
Ngoku, oko wena, ukuba oko akulunganga, ngoko ke, konke okwayo akulunganga, yabona. Akazange enze nanto de abe uyibonakalisile.
And that seer, prophet, is to be identified that what he prophesies, we find out in Numbers 12:6, that what he says comes to pass, then believe it. But if it doesn't come to pass, then don't believe it.
Why? Leyo imboni, umprofeti, kufanele aqondakaliswe, okokuba oko akuprofetileyo, siyafumanisa kwiNumeri 12:6 okokuba oko akutshiloyo kuyenzeka ngoko ikholelwe kodwa ukuba ayenzeki ngoko sukuyikholelwa.
And it must be for that is no matter how much he says and it comes to pass and whatever, if it isn't according to the word, then it's still wrong. It must be with the word. It must be set in order with the word for the sign of that time, the time that they're living in.
Kwaye, kunyanzelekile yeyoko eyakhe. Akukhathaliseki utsho kangakanani. Kwaye iyenzeka. Nantoni na, ukuba ayikho ngokwelizwi. Ngoko, iseyengalunganga. Ifanele ibe nelizwi. Kufanelwe ibekwe ngocwangco ngelizwi lomqondiso welo xesha. Ixesha aphila kulo.
Now, this had been promised by God that he was going to deliver his people with a strong arm.
Ngoku, oko kwenzeka ngoThixo, okokuba wayeza kuhlangula abantu bakhe ngengalo ethe nkqi.
Now, in this word, he didn't call a priest, he didn't call a rabbi, he didn't call an executive. He called a shepherd out on the mountain, a runaway, born foreordained prophet that didn't want his job.
Ngoku, xa eli lizwi zange abize mbingeleli, zange abize rabi, zange abize qumrhu, wabiza umalusi, phandle entabeni, obalekileyo, ozelweyo, onyulwe kwantlandlolo umprofeti, owayengawufuni lo msebenzi.
When you hear people desiring to be this, that, or the other, some, just watch, God never uses them. God had to hunt Moses down to get him. He had to hunt Paul down to get him.
Xa usiva abantu benqonela ukuba koku, okuya, okanye okunye, into ethile, qaphela nje. UThixo akazange abasebenzise. UThixo kwafuneka azingele uMoses ukuba amfumane. Kwafuneka azingele uPaulos ukuze amfumane.
It's man that don't want to do it. They don't want things. Then God takes that man that he won't do it, so he can show his glory by it.
Yena, yindoda engafuni kuyenza, abafuni zinto, ngoko uThixo uthatha indoda engayi kuyenza, ukuze abonakalise usuko lwakhe ngayo.
Watch, every true God-sent sign is followed by a voice. Now you go to sure the text is the sign and the voice. If they won't believe the voice of the first sign, then they'll believe the voice of the second sign.
Ngoku qaphela, wonke onyanisekileyo othunyelwe nguThixo umqondiso, ulandelwa lilizwi. Ngoku, uyaqwalasela apho, isiqendwana ngumqondiso nelizwi. Ukuba abasayi kukholelwa ilizwi lowokuqala umqondiso, ngoku, baya kukholelwa ilizwi lowesibini umqondiso.
Now the sign has a voice. And now every true God-sent sign has a voice, and that voice must speak according to the word that's given for that day. Just exactly.
Gogo, umqondiso, unelizwi. Kwaye, gogo, wonke owenyaniso, othunyelwe nguThixo umqondiso, unelizwi. Kwaye, elalizwi, kufuneka lithethe ngokwelizwi elinikezelwe ukwenzela loo mhla. Kanye, ngokuchanekileyo.
If the voice comes the same old voice of the same old, you see a sign, rather, and the sign that the man's doing is the same old school of thought, then you can say right then that didn't come from God. If it keeps identifying the same old school of thought, it never did, it never has, it would be against God's program.
Ukuba elazwi liyeza, elidala, elikwalinye izwi elidala ekwanye, uyabona, umqondiso xebe, kwaye umqondiso ethi indoda iwenze, ungowe ngcinga yesikolo sakudala, ngoko, ungatsho kanye ngoko, oku akusuki kuThixo. Ukuba uqhubeka uqondakalisa ingcinga yesikolo esidala, ayinakuyenza loo nto, ayizange, iyakube ichasene nenkqubo kaThixo.
It's got to be something new. It's got to be something that the people don't understand. It's got to, or it wouldn't be sent. It don't need to be sent if it's the same old school of theology. It's got to be something different, yet it's got to be identified in the word that it is for that day.
Ifanele ibe yinto ethile entsha. Ifanele ibe yinto ethile abangayiqondiyo abantu ine okanye ibingayikuthunyelwa ayidingi kuthunyelwa ukuba isikolo esidala semfundo yenkolo ifanele ibe yinto ethile eyahlukileyo noko ifanele iqondakaliswe elizwini okokuba yeyalomhla.
See the positives of God's word. It has to be that. There's no slip-ups to it. It's got to be the truth. Got to be vindicated by God, the truth.
Yabon, ukulunga kwelizwi likaThixo, ifanele ibe koko, akukho mahla ndinyuka kuyo, ifanele ibe inyaniso, ifanele ingqinelwe nguThixo, inyaniso.
And the man who speaks it has to be vindicated of God, to be a seer from God, or it's wrong. They don't even see it at all, don't even believe it.
Kwaye, indoda eyithethayo, ifanele ingqinelwe nguThixo, ukuba imboni esuka kuThixo okanye ayilunganga abasokuze nkqu abayinkqu ukuyibona konke abayikholwa nkqu ukuyikholwa.
Signs are from God. The sign that follows, or the voice that follows the sign, must be the voice of God speaking from the word for that age. Do you understand?
Imiqondiso isuka kuThixo, umqondiso olandela okanye izwi elilandela umqondiso. Kufanele libe lizwi likaThixo, lithetha lisuka elizwini ukwenzela esasigaba. Niyayiqonda?
God gives signs. What does he do it for? Always gives signs. He told them that's what they'd look for him in the signs. God gives signs to attract the attention of his people.
UThixo unika imiqondiso. Uyenzela ntoni loo nto yena? Wasoloko enika imiqondiso. Wabaxelela bona ukuba oko babeza kumkhangela khona umqondiso. UThixo unika umqondiso ukutsala umdla wabantu bakhe.
Now let's study this thoroughly. See, signs are given to attract the attention of the people. Because when a God-sent sign is given, God is ready to speak.
Ngoku, masifundisise oku ngokucokisekileyo. Yabona, imiqondiso inikezelwa ukutsala umdla wabantu. Ngokuba xa othunyelwe nguThixo umqondiso unikeziwe, uThixo kulungele ukuthetha.
God is ready to speak when the sign is given. If it comes from heaven, it's from God, and God is ready to speak and is trying to attract the people's attention.
UThixo kulungele ukuthetha xa umqondiso unikezelwe ukuba uphuma ezulwini usuka kuThixo kwaye uThixo ulungele ukuthetha kwaye uzama ukutsala umdla wabantu.
And the word comes to his prophet, and the prophet is identified by the sign that he shows. And then he comes to the word, and the word's made manifest.
Kwaye ilizwi liza kumprofeti wakhe, kwaye umprofeti uqondakaliswa ngomqondiso awubonakalisayo. Uze emva koko, uze elizwini, kwaye ilizwi liyabonakaliswa.
That settles it. Don't need any interpretation. God's already interpreted it. Just as perfect as it can be.
Oko kuyigqibile. Akudingi naluphi utoliko. UThixo sele itolikile. Yabona, igqibelele njengoko kuba inako.
Now notice, God gives us signs to attract the attention of the people. Here, the burning bush was the sign to attract the prophet. The burning bush.
Ngoku, qwalasela, uThixo unikeza imiqondiso ukutsala umdla wabantu. Apha, ityholo elivuthayo, lalingumqondiso wokutsala umprofeti. Ityholo elivuthayo.
Moses is backside of the desert, herding his sheep, an old sheep herder, 80 years old, long beard, going along, down alongside of a familiar old path one hot morning, perhaps. And then all at once there came a bush on fire, and that bush did not consume. That was altogether unusual.
UMoses wayekho kwicala elingemva kwentlango, esalusa igusha, umalusi omdala. Amashumi asibhozo eminyaka obudala, iindevu ezinde, eqhubeka esihla ngendlela eqhelekileyo endala, ngenye yentsasa eshushu mhlawumbi, kwaye emva koko konke ngaxeshanye, nako kubakho ityholo likumlilo, kwaye elatyholo zange liphele, kuhle, konke kwakungaqhelekanga.
Now Moses, being a scientist, which he was, taught in all the wisdom of the Egyptians, and they were greater scientists than we have today.
Koko. UMoses, ekubeni engowenzululwazi, nto leyo awayifundiswayo kubo bonke ubulumko baseYiputa, kwaye yayingosenzululwazi abakhulu kunokuba sinabo namhlanje.
So, in being a scientist, looked like he said, now I'll go see what kind of a chemical is sprayed on those leaves if that tree doesn't burn. See, if he'd approached it in a scientific way, it would have never talked to him.
Ke, ekubeni ngusonzululwazi, kwakhangeleka ngathi wathi, ngoku, ndiyakuhamba ndiyokujonga luhlobo olunjani lomli lechiza elitshiziweyo kula magqabi okokuba laa mthi ungatshi. Yabona, ukuba wasondela kuyo ngendlela yobunzululwazi, yayingasayi kuthetha naye.
And so is it today, when we're trying to approach through school and education in a scientific way, you'll miss God a million miles. Approach it like Moses with his shoes off. Humble, humility.
Kwaye, injalo namhlanje, xa sizama ukuza ngesikolo nangemfundo, ngendlela yobunzululwazi, uyakumphosa uThixo ngesigidi semayile. Yiya njengoMoses, ngesihlangu zakhe zikhulule, ukuthobeka, intobeko.
And now, there was a sign to attract the prophet. Now, that sign's got to have a voice. And when that voice spoke, if it would not have been scriptural, I don't believe the prophet would have listened to it.
Kwaye ngoku, kwakukho umqondiso wokutsala umprofeti, ngoku phaya laa mqondiso kufanele ube nezwi, kwaye xa elazwi lithetha ukuba lona belingayi kuba ngokwesibhalo, andikholwa ukuba umprofeti ebeya kuphulaphula kulo.
But watch how scriptural the voice was that accompanied the sign. It proved it was God. Or he said, I have heard the groans of my people, and I remember the promise that I made to them. See? The sign, then the scriptural voice behind the sign.
Kodwa qaphela indlela elalingesibhalo izwi elakhapha umqondiso, laqondakalisa ukuba yayinguThixo, ukuba wathi, ndizivile izincino zabantu bam, kwaye ndisikhumbule isithembiso endasenzayo kubo. Yabona, umqondiso, emva koko, lizwi elingokwesibhalo emva komqondiso.
Now that shows exactly what I've just background. It must be a sign from God, and if it is, there's a scriptural voice behind it for the promise of that day.
Ngoku, oko kubonisa kanye ngqo oko ndikwandulela yeyo kufanele ibe ngumqondiso osuka kuThixo kwaye ukuba nguwo kuko izwi elingokwesibhalo emva kwawo ukwenzela isithembiso salomhla.
Not the same old school, the rabbis and things have been going through the schools and everything all along the priests and so forth. But this is something new. And it's scriptural, it's a promise and a sign to attract the prophet.
Hayi isikolo esidala, o rabbi nezinto beziqhubeka ngezikolo, okanye yonke into, konke konke, ababingeleli, nanjalo njalo. Kodwa oko yinto ethile entsha, kwaye ingokwesibhalo, sisithembiso. Kunye nomqondiso wokutsala umprofeti.
And then he said, now before he goes down there, he's got to have something to vindicate himself of being a prophet. See, before they would receive him, he said, they won't say it. The Lord has appeared to me.
Kwaye emva koko, wathi ngoku, phambi kokuba ehle aye ezantsi phaya, kwakufanele abe nanto ithile yokuzingqinela okokuba ngumprofeti, yabona. Phambi kokuba bamamkele, wathi, abayikuthi inkosi ibonakele kum.
So then, I'll give you two signs to do. And that will attract the people's attention. And when the attention of the people is attracted, then speak these words to them. I'm the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And I remember my promise, and I've sent you down to deliver them. I'll be with you.
Wathi, gogo. Ndiyakukunika imiqondiso emibini uyenze kwaye oko kuya kutsala umdla wabantu kwaye xa umdla wabantu utsaliwe emva koko thetha la mazwi kubo ndinguThixo kaAbraham, Isaac noYakobe kwaye ndisikhumbule isithembiso sam kwaye ndithume wena ukuba ubakhulule kwaye ndiyakuba nawe.
Did you notice his first sign? He had all kinds of impersonations of everybody tried to throw down a serpent. Is that into a run of people? I don't know what is.
Ingaba uqwalasele umqondiso wakhe wokuqala. Wayenazo zonke inhlobo zabalinganisi zayo. Wonke ubani wazama ukuphosa inyoka phansi. Oko yi. Ukuba ayilobaleko lwabantu. Andazi into. Yabon.
But what kind of a voice did they have behind it? Nothing. The Egyptian voice of the world. Yet they could perform the sign, but they didn't have the voice behind it to back it up. But Moses had, thus saith the Lord. That was the difference.
Kodwa, hlobo luni lwelizwi ababe nalo emva kwawo. Akukho nto. Izwi laseyiphutha lehlabathi. Nakuba kunjalo babe nako ukuwenza umqondiso. Kodwa, babe ngenalo ilizwi emva kwawo ukuxhasa. Kodwa uMoses, wayeno it.
Impersonators finally went on for a long time, but finally played out. Do you know the Bible said that would take place again in the last days? As Jabez withstood Moses? So would man of reprobate mind concerning the truth. Who is truth? Jesus Christ. Amen. Reprobate mind concerning the truth.
Abalinganise ekugqibeleni baqhubeka ixesha elide, kodwa ekugqibeleni boyisakala. Ingaba niyazi iBhayibhile ithe oko kuya kwenzeka kwakhona kwimihla yokugqibela njengoko uJannes noJambres wachasa noMoses ke amadoda angqiqo ziqaqadekileyo ngokubhekisele kwinyaniso. Ngubani inyaniso? UYesu Kristu yinyaniso. Yabona ingqiqo qaqadekileyo ngokubhekisele kwinyaniso.
Now Jehovah is going to speak by his promised word. He must then get this prophet ready to send down because it's always in his line of thinking, his line of doing every time, send his prophet with the word and it vindicates the prophet.
Gogo, uJehova uza kuthetha ngelizwi lakhe elithenjisiweyo. Kufanele ngoko alungise lo mprofeti uthunyelwe ezantsi ngokuba kwasoloko kusengcingeni yakhe, indlela yakhe yokwenza. Lonke ixesha uthumela umprofeti nelizwi aze angqinele umprofeti.
Again, this is a promised sign. A prophet himself is a sign. The Bible said so.
Kwakhona, lona ngumqondiso othenjisiweyo. Umprofeti ngokwakhe ngumqondiso. IBhayibhile itsho njalo.
When you see times lapsing, and then see coming, take the history of the Bible, study it. Whenever you've seen a long lapse of time, but just when you've seen a prophet appear on, it was a sign of judgment.
Xa ubona amaxesha ephela, uze emva koko ubone kusiza, thatha imbali yeBhayibhile, yifundisise, nangaliphi ixesha ubona ukuphela kwexesha, kodwa nje, xa ubona umprofeti evela, yayingumqondiso womgwebo.
God was going to judge the world when he, or the nation, or the people, when you saw a prophet coming. I preached the sermon that you tape, man, remember, a true sign overlooked. They always overlook it. They always have. But it was a sign of a coming judgment.
UThixo wayeza kugweba ihlabathi, xawa okanye isizwe, okanye abantu. Xawa bona umprofeti esiza, denza intshumayelo kuyo. Nina benzi ziteyipu, niya kukhumbula, umqondiso wenene wangaqatshelwanga. Basoloko bengawuqapheli, basoloko benawo, kodwa yayingumqondiso wokwenza umgwebo.
Now, his word is fulfilled in his voice. What he promises, then he fulfills his word by the voice. The coming of a prophet is a warning sign that judgment is at hand. Always has been.
Koko, ilizwi lakhe lizalisekisiwe ezwini lakhe. Oko akuthembisileyo. Ngoko, uyakuzalisekisa izwi lakhe ngezwi. Ukuza komprofeti, luphawu lwesilumkiso sokuba umgwebo ufikile. Yasoloko injalo.
Let me just quote one. Look at Noah rising up in the days of the Antediluvian world. A prophet prophesying. What was it? Judgment struck immediately after.
Mandikucaphule nje ibenye. Jonga uNoah evuka ekugqibeleni kwimihla kanogumbe. Umprofeti eprofeta. Yayiyintoni? Umgwebo wantlitha kwangoko emva koko.
Moses went into Egypt, a vindicated prophet, with the signs of the prophet. What happened? Judgment struck Egypt right afterwards.
UMoses waya eYiputa, ongqinelweyo umprofeti enemiqondiso yomprofeti. Kwenzeka ntoni? Umgwebo wabetha iYiputa nje emva koko.
Elijah come on the scene, the prophet, and prophesied to Ahab and that nation. What happened? Judgment struck it right afterwards. Right.
UEliya uza embonisweni, umprofeti, aze aprofete kuHabi kunye nesasizwe. Kwenzeka ntoni? Umgwebo wantlitha kanye emva koko. Njalo.
John the Baptist come on as a sign. He was a prophet. He was a prophet's sign. Come on the earth. They know when he come on, the Messiah would speak after him. It had to be. Cause, get the elected.
Yohane umbaptizi weza engumqondisi, wayengumprofeti, wayengumqondisi womprofeti ezemhlabeni. Bazi, xa wezayo, uMesiya uza kuthetha emva kwakhe. Kwakumele ibe njalo, kuba afumane abonyuliweyo.
What this is for is to get the elected people that's coming out, like in the days of Noah, like in the days of Elijah, the 7,000 or 700, whatever it was that hadn't bowed their knee, to call them out.
Oko, kwenzekela ukufumana abantu abanyuliweyo abaphumayo, njengakwimihla kaNoah, njengakwimihla kaEliya, amawaka asixhenxe okanye amakhulu asixhenxe, nakuba yintoni eyayiyo, ababengazanga bagoba idolo labo ukubakhupha.
John calling out the elected and give it over to Christ when he comes, swap this church, says, I must decrease, he must increase, because he said, I'm just the voice of him crying in the wilderness, prepare the way for the Lord.
UYohane ebiza abanyulwa aze abanikezele kuKristu xa esiza, wanikezela ngebandla lakhe, wathi, ndifanele ndinciphe, ufanele ande, ngokuba wathi, ndililizwi nje lakhe lidanduluka entlango, tyenelezani indlela yenkosi.
Jesus come the same way. Gets the elected ready to hear the voice of God. That's what the prophetic sign is. Oh, if you follow these messages, get the elected ready. Not the others will never hear it. It's the elected it's called.
Why? UYesu uza ngendlela ekwanye. Afumane abanyulwa balungele uva izwi likaThixo. yiloo nto umqondiso wesiprofeto uyiyo. Oh, ukuba uyayilandela le miyalezo, afumane abanyulwa belungele. Hayi abanye, abasokuze bawuve, ngabanyuliweyo ababiziweyo.
Where did that angel come to in Sodom that did that sign? To Abraham and his group. Stay away from Sodom, it's going to burn.
Amen.
Jesus promised it to repeat, you know, again, this Sodom.
Yaya aphila angelosi, eSodom, eyenza la mqondiso, kuAbraham neqela lakhe. Hlalela kude eSodom, iza kutsha, yabona. UYesu wathembisa ukuba iphinde, uyazi, kwakhona, kule Sodom.
Now, notice, what does it do? It gets the elected ready for the shelter of God, like in Noah's time, so forth.
Ngoku, qwalasela, yenza ntoni, yenza abanyuliweyo, balungele ukhuselo lukaThixo, njengexesha likaNoah, njalo njalo.
And what does it do? It condemns the intellectual unbeliever to judgment.
Amen.
It always has. To spurn mercy, nothing left but judgment. So it gets the intellectual and the unbeliever ready for the judgment because what do? They condemn it.
Kwaye, yenza ntoni, yohlwaya ongakholwayo ubukrelekrele imsemgwebeni. Isoloko injalo, ukwala inceba, akukho nto iseleyo kuphela ngumgwebo. Ke, yenza okrelekrele kunye nongakholwayo alungele umgwebo. Ngokuba, intoni abayenzayo, bayayo nyelisa.
That's the reason the Jews eat their own flesh. That's the reason the blood ran out of the city when Titus, the great Roman general, rode in there, is because they had rejected the Holy Spirit.
Eso sisizathu amaYuda adla imizimba yawo. Eso sisizathu igazi laqukuqela liphuma esixekweni xa uTitus injengele enkulu yamaRoma yakhwela yangena apho ngokuba bamala umoya oyingcwele.
Judgment had to come because they made fun of it. Jesus told them when they called him Beelzebub. He said, I forgive you. The atonement had not been made. But said, when the Holy Ghost has come to do the same thing, to speak against it will never be forgiven. And that generation must never forgiven of it. Right.
Umgwebo, kufanele ufike, ngokuba benza intlekisa ngawo. UYesu wabaxelela, xa bambiza uBheleza bhule, wathi, ndiyanixolela. Isicama kushelo sasingekenziwa kodwa wathi xa umoya oyingcwele ufikile ukwenza into ekwanye ukuthetha ngokuchaseneyo nawo akusokuze kuxolelwe kwaye esasizukulwana zange saxoleleka injalo londo.
Judgment to the unbeliever, it's put out there for that purpose, to give light to the believer and darkness to the unbeliever. Just as the pillar of fire was, it made light to cross to the promised land and darkness to those who did not believe.
Umgwebo, kungakholwayo, ibekelwe phaya ukwenzela laa njongo, ukunika ukukhanya kokholwayo, nobumnyama kongakholwayo, njengoko, njengentsika yomlilo, yayinjalo. Yenziwa ukukhanya, ukwenzela ukuwelela kumhlaba wesithembiso, nobumnyama kwabo babengazange bakholwe.
God's signs always does that. Put out the eyes of the unbeliever and give sight and light of walking to the believer. That's what it's sent for.
Imiqondiso kaThixo yasoloko ikwenza oko. Ikhuphe amehlo ongakholwayo, ize inike ukukhanya nokukhanyiso lohambo kokholwayo.
If his prophecy is true, if the prophet's prophecy is true and comes to pass, then it is the warning of God. Now in Numbers 12:6 we find the same thing in the scripture.
Ukuba isiprofeto sakhe sinyanisile, ukuba isiprofeto somprofeti sinyanisile, size senzeke, ngoko sisilumkiso sikaThixo, ngoku kwiNyumeri sasho
the Bible was written by these men. Now, if we read in 2 Peter 1:21, it said, man of old, moved by the Holy Ghost, wrote the Bible.
IBhayibhile yayibhalwe ngala madoda. Ngoku, ukuba siyafunda kuPetros wesibini, sahloko sokuqala, qolo ngoshumabini, ithi, amadoda amandulo. Eqhutywa ngumoya oyingcwele abhala iBhayibheli.
Also in Hebrews 1:1, where we spoke the other night, God in sundry times and diverse manners spake to the fathers through the prophets. This last day is through Jesus Christ, his Son.
Kananjalo kumahebhere isinye, apho sithetha ngobunye ubusuku, uThixo kumaxesha amandulo, nangeendlela ezahlukeneyo, wathetha koobawo ngabo abaprofeti, kule mihla yokugqibela, uthetha ngoYesu Kristu unyana wakhe.
The pillar of fire, the sign, the voice was going to speak. The pillar of fire in the bush was a noted voice that God was fixing to speak.
Intsika yomlilo, umqondiso, izwi okanye izwi laliza kuthetha. Intsika yomlilo etyholweni yayililizwi eliqhaphelekayo lokuba uThixo ulungiselela ukuthetha.
Notice, clearly now, don't miss this, when Miriam had laughed at her brother Moses, and she was a prophetess, when she laughed at him, and God came down in that pillar of fire, Moses knew that God was ready to speak. It was a sign, and the voice that followed it said, "Don't you fear God?" So there's none in the land like my servant Moses.
Qwalasela ngokucacileyo ngoku, ungakuphosi oku. Xa uMiriam wahleka umntakwabo, uMoses, kwaye wayengumprofetikazi, xa wamhleka waza uThixo wehla ekulantsi kayomlilo, uMoses wazi ukuba uThixo wayelungele ukuthetha. Yayingumqondiso, kwaye izwi elalandelayo lathi, "Akumoyiki uThixo," lathi, "Akukho namnye emhlabeni onjengomkhonzi wam uMoses."
Done the same when they raised up and said this, when Dathan raised up, and with Korah, the gainsaying of him, "There's more holy man than you, you think you're the only one in the bunch." God had ordained Moses to that job.
Benza into ekwanye xa bavukayo bathi kukho, xa uDathan wavuka, naxa uKorah ngephike lakhe, kukho amanintsi angcwele amadoda kunawe, ucinga ngonke ukuphela kwakhe kweli gquba. UThixo wayonyule uMoses ukwenza la msebenzi.
And when they want to get another bunch to go with them, make himself an organization, he said, "Separate yourself from them. I'll condemn them, I'll consume them," and he did. The world got them.
Kwaye xa bafuna ukufumana elinye igquba lokuhamba nabo, bazenze umbutho, wathi, "Zahlule kubo. Ndiyakubohlwaya nje, ndiyakubaginya," kwaye wakwenza ihlabathi labafumana.
Now we find that's always been God's way. The pillar of fire indicates the voice is fixing to speak. Oh, Texas! How blind can you get? You still remember Houston?
Ngoko, siyafumana oko, yasoloko indlela kaThixo, intsika yomlilo, ibonakalisa izwi lilungiselela ukuthetha. Oh, Texas, ningamfamekiseka njani nisakhumbula eHouston?
Now there's a voice follows a sign. Moses, a prophet's sign to Israel, promise that the word is ready to be vindicated.
Gogo, nalo izwi elilandela umqondiso. Moses, umprofeti ongumqondiso kuIsrayeli, owathembisayo ukuba ilizwi lilungele ukungqinelwa.
How perfect is God's word in order each time? Just even like the Urim Thundam, as I spoke the other night. The Urim Thundam was there, and unless that sign come on that Urim Thundam, the voice was not recognized.
Ligqibelele kangakanani ilizwi likaThixo likulungelelwano ngalo lonke ixesha, nje kanye iUrim Tumim, njengoko ndithethe ngalo ngobunye ubusuku, iUrim Tumim yayilapho, kwaye ngaphandle kokuba laa mqondiso weza kula uRim Tumim, izwi zange liqatshelwe.
There has to be a sign. The sign vindicates the voice, and the voice vindicates the sign that it comes from God.
Kufanele kubekho umqondiso. Umqondiso ungqinela izwi, kwaye izwi lingqinela umqondiso, okokuba usuka kuThixo.
The voice of the sign is what speaks yes or no. If God refused it, then the voice speaks no. If the sign was there, God spoke yes. God's order never has changed. We could stay hours on that, but it never has changed.
Izwi lomqondiso lilo elithoyo ewe okanye hayi. Ukuba uThixo ulalile ngoko izwi litsho hayi. Ukuba umqondiso wawulapho uThixo watsho ewe ucwangco lukaThixo zange laguquka. Singahlala iyure koko kodwa alizange laguquka.
Look, Jonah, the prophet, look at that sign. He was on his road to Tarshish, started to go to Nineveh, and took a road to Tarshish.
Jonga, uyona, umprofet, jonga kulam kondizo. Wayesendleleni yakhe eya eTarshishi, waqalisa ukuya eNiniva, wathatha indlela eya eTarshishi.
Many condemned Jonah. Jonah don't deserve to be condemned. He was a prophet. The footsteps of the righteous is ordered of the Lord. And he started on his road to Tarshish, and we try to condemn the man. But Jesus didn't.
Abaninzi bayamohlwaya uyona. Uyona akafanelwanga kuxekwa. Wayengumprofeti, iinyawo zamalungisa zikhokelwa inkosi. Kwaye waqala endleleni yakhe yeTarshishi. Kwaye sizama ukugxeka indoda. Kodwa uYesu akazange.
Notice, he said, as Jonah was in the belly of the whale 3 days and nights, it was to be a sign. So must the Son of Man be in the heart of the earth 3 days and nights. And a wicked and adulterous generation seeks after a sign, and there shall be no sign given them from God, remember, but the sign of Jonas.
Kolosela, wati. Jokuba uyona waba sembilinini womnenga, iintsuku ezintathu nobusuku, yayisaya kuba ngumqondiso. Ke, kufanele unyana womntu abe sentliziyweni yomhlaba, iintsuku ezintathu kunye nobusuku. Kwaye, esingcolileyo nesikrekrezayo sizukulwana sifuna umqondiso. Kwaye, akusayi kubakho umqondiso, unikezwayo kuso, usuka kuThixo. Khumbula, kodwa umqondiso kayona.
What is Jonas' sign? The resurrection. And this is that Sodom generation. Adulterous, spiritual adultery, committing spiritual fornications against the truth of God, making fun of it.
Yintoni umqondiso kayona, uvuko, kwaye lena. Sesa sizukulwana sase Sodom esikrekrezayo ngomoya senza umbulo wokomoya ngokuchasene nenyaniso kaThixo sihlekisa ngayo.
A wicked and an adulterous generation will seek for a sign and they'll get it. It'll be the sign of the resurrection.
Esingcolileyo nesikrekrezayo sizukulwana siya kufunana nomqondiso kwaye siya kufumana.
Look, Jonah, them people are heathen. And it's a great commercial city. Their great industry was fish. They sent fish all over the country. The men were fishermen. That was the occupation.
Jonga, uyona, bona abantu, babe ngaba heteni. Kwae, yai yenkulu, yai sisikleko so shishino. Ishishine likulu, yai intlanzi. Babethumela inhlanzi kulo lonke ilizwe amadoda ayengabalobi leyo yayimpangelo.
And there have been heathens, they worship animals and idols and become very wicked, like this nation now, full of sex and Hollywood and all kinds of, even into the churches. And notice what takes place.
Kwaye yayingabahedeni babenqula izilwanyana nezithixo baze bangcola kakhulu. Njengesi sizwe ngoku sizele ngabesondo kunye neHollywood nazo zonke intlobo nquna kuwo amabandla kwaye qaphela okwenzekayo.
Well, sometimes even sex appeal in the church is called modern. How can this nation stand under such a thing as that? Call yourselves Christians and act on such a thing as that, how can it stand?
Kutheni ngamanye amaxesha ku nokubonakala ngokwesondo emabandleni kubizwa inkqubela phambili. Lingathini eli bandla ukuma phansi kwento enjalo ngaleya? Nizibize njengamaKristu kwaye nenze koko into enjengaleya ingemanjani?
My good friend Jack Moore said years ago, if God lets this nation get by with this, he'll be obligated as a just God to raise up Sodom and Gomorrah and apologize to them for burning them up.
Njengomhlobo wam olungileyo, uJack Moore wathi, kwiminyaka eyagqithayo, ukuba uThixo uvumela esi sizwe sibhunce ngoku, uya kubopheleleka, njengoThixo olilungisa, ukuvusa iSodom neGomorrah, axolise kubo ngokubatshisa.
You're bound for judgment. There's no other way to accept it. Write it down in your Bibles. I'm getting to be an old man. You see if it doesn't go to judgment.
Amen.
If I live a normal life, I'll see it. Normal time. Another few years will turn it.
Umiselwe umgwebo. Kukho indlela yimbi yokuyamkela. Yibhaleni phansi ezibhayibhileni zenu. Ndiya ekubeni indoda endala. Uyabona. Ukuba yiye emgwebeni. Ukuba ndiphile ubomi obuqhelekileyo. Ya kuyibona ixesha eliqhelekileyo eminye embalwa eminyaka ya kuyijika.
Jonah, there's all our fishing about noontime, and here come the god of the sea up, the whale, run up to the bank and spit the prophet out on the bank. What a sign!
Uyona, babephumile bonke baya kuloba malunga nexesha lemva kwemini. Kwaye naku kusiza uThixo olwandle phezulu umnenga wabalekela enqemeni watsica umprofeti wamkhuphela enqemeni onjani umqondiso.
God delivered his prophet with a message. Now they've seen the sign, they believe the sign. Now what's the message? Repent. That's the voice of the sign.
UThixo wamzisa umprofeti wakhe kunye nomyalezo ngoko bawubona umqondiso, bawukholwa umqondiso, ngoku yintoni umyalezo, guqukani elo lilizwi lomqondiso.
The voice of the sign is repent or within 40 days you'll be consumed. They knew enough to repent.
Izwi lomqondiso guqukani okanye kwiintsuku ezingamashumi amane niya kutshatyalaliswa. Bazi ngokwaneleyo ukuba baguquke.
Jesus said they'll condemn this generation because they repented at the preaching of Jonas, a greater than Jonas this year.
Wathi uYesu baya kusohlwaya esi sizukulwana kuba baguquka ekushumayeleni kukaYona omkhulu kunoYona ulapha.
The voice was repent or in 40 days you'll be consumed.
Izwi yayingu guqukani okanye ngeentsuku ezimashumi mane niya kutshatyalaliswa.
John the prophet appearing, a prophet appearing sign after 400 years with no prophet that had all the intellectuals. I just imagine what a mess they had.
Uyohane umprofeti ebonakala, umqondisi wokubonakala komprofeti, emva kwamakhulu amane eminyaka ngaphandle komprofeti, babe nazo zonke zobukrelekrele, ndiyacinga enjani imbutyulelo ababe nayo.
400 years, no prophet, but the time drew nigh that the Messiah was to come. Now John was the sign, being a prophet, that the Messiah was ready to speak the voice of the sign, because in Malachi 3 we find out, I send my messenger before my face.
Amakhulu amane eminyaka kungekho umprofeti kodwa ixesha lasondela lokuba uMesiya wayesiza. Ngoku uYohane wayengumqondisi ekubeni engumprofeti ukuba uMesiya wayelungele ukuthetha izwi lomqondiso. Ngokuka Malaki isithathu siyafumana, ndiyakuthumela umthunywa wam phambi kobuso bam.
Elias was to come before his face, and Elias come. John in the spirit and power of Elias come and done exactly what the scriptures did, and they did not understand it. Scripture says so. He was the sign, a prophet sign, that the Messiah was going to speak.
U-Eliya, kwakufanele eze phambi kobuso bakhe, kwaye u-Eliya waza. UYohane, ekumoya namandla ka-Eliya, waze wenza ngqo oko isibhalo senzayo, kwaye zanga bayiqonde isibhalo sitho njalo waye engumqondiso umqondiso omprofeti wokuba uMesiya wayeza kuthetha.
That prophet known it so well until he said, "Why, there's one standing among you right now. That Messiah that I'm speaking of is among you. I'm not worthy to loose his shoes. He's the one that'll baptize with the Holy Ghost and fire. I'm baptizing with water unto repentance. But he'll be after me. He's among you now."
La mprofeti esazi ngcono kakhulu wade wathi, "Kutheni kukho othile omi phakathi kwenu kanye ngoku. La Mesiya endithetha ngayo uphakathi kwenu. Andifanelanga ukuthukulula izihlangu zakhe. Ungulowo uya kubhaptiza ngomoya oyingcwele nomlilo. Ndibhaptiza ngamanzi kwinguquko, kodwa uya kuba semva kwam uphakathi kwenu ngoku."
When they saw a young man coming walking down, he saw that pillar of fire and a form of a dove coming down from heaven, a voice saying, "This is my beloved son, in whom I'm pleased to dwell in."
Ngenye imini wabona indoda encinci isihla, wabona lantse kayomlilo, ikwimoya yehobe, isihla isuka ezulwini, izwi lisithi, "Lona ngunyana wam oyintanda, endikholisiwe ukuhlala kuye."
Says, "whom I'm pleased to dwell," it's just the verb before the adverb, so it's just the same, "in who I'm pleased to dwell," or "in whom I'm pleased to dwell." Makes no difference.
Lati, "endikholisiwe ukuhlala kuye," sisenzo nje phambi kwesihlomelo senzo, leyo into enye. Kulowo endikholiswe kukuhlala okanye kulowo endikholiswe kukuhlala ayenzi mahluko.
Notice, "I'm pleased to dwell in him." John said, "I bear record that he that told me in the wilderness," not at the seminary, "in the wilderness said, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on." Hey, man, he's the one that'll baptize with the Holy Ghost and fire. And I bear record it's the truth.
Kolosela, ndikholiswe kukuhlala kuye. UYohane wathi, "Ndinobungqina bokuba lowo ondixeleleyo entlango, hayi esikolweni sakwalizwi, entlango wathi, phezu kwalowo uyakubona umoya usehla, uhlale kuye. Amen. Ngulowo uyakubhaptiza ngomoya oyingcwele, nangomlilo, kwaye ndinobungqina bokuba yinyaniso."
What was it? That prophet was a sign that Messiah was ready to speak.
Yayintoni? Lam prophet, yayingumqondiso wokuba uMesiya wayelungele ukuthetha.
What was the Messiah? The Messiah was the Word in full. He was the fullness of God. The prophets was a little flickering light. But in him was all that light. Was in this Messiah. For he was the manifested God made Emmanuel. God among us in human flesh.
Yayintoni uMesiya? UMesiya wayelilizwi ligcwele. Wayeyinzaliseko kaThixo. Abaprofeti yayikukudanyaza okuncinci kokukhanya, kodwa kuye yayikuko konke okwakukhanya. Kwakukulaa Mesiya ngokuba wayenguThixo obonakalisiweyo enziwe uEmmanuel, uThixo phakathi kwethu kwinyama yomntu.
Messiah was ready to speak. And notice, the Bible says that the Word of the Lord comes to the prophet.
UMesiya wayelungele ukuthetha, kwaye qwalasela iBhayibhile itshilo okokuba ilizwi lenkosi liza kumprofeti.
Now here stood John that Jesus said was the greatest prophet ever lived. Jesus said so, Matthew the 11th chapter.
Ngoku, apha kumi uYohane awathi uYesu yayingoyena mkhulu umprofeti wakhe waphila. UYesu watsho njalo.
What went ye out to see? A man shaken by every wind? This denomination shall I give you more, you do this? Not John. No. A man that can be shoved over, bluffed out? No, he was a raw, rugged prophet.
Na pumani yagu chong antoni. Indota yeshuku nyiswangu wa wawonke umoy. Ili shelo liti. Yagu kuniga nga pezul. Yenza ogo. Hai uyoan. Hai. Indoda enotyhalelwa phaya enokuqhwatywa. Hayi, wayekrwada umprofeti onqwabalanga.
But did you go to see a man that's all dressed up with a priesthood garment on? And he said, "No, they say in king's palaces, they marry the young, kiss the babies, and bury the old. That's kind. They don't know anything about a two-handed sword."
Ingaba niye kubona eyayivathiswe ngezambatho zababingeleli. Kwaye wathi, "Hayi, bahlala kumabhoto okumkani, batshatisa abasebatsha, baphuze intsana, bangcwabe abadala. Elo luhlobo, abazinto malunga nekrele lintlangothi mbini.
So what did you go out to see, a prophet? He said more than a prophet. Of course, he was a messenger of the covenant. It was promised by God to send him.
Ke, na phumani siya kubona ntoni, umprofet, wathi, ongaphezulu komprofet. Kakade, waye ngumthunywa womnqophiso, waye thenjisiwe nguThixo ukuba amthumele.
And notice, here John standing in the water baptizing, saying he's coming, and here is the word, not more heaven, but made flesh. The word is flesh.
Kwaye qaphela apha uYohane emi emanzini ebhaptisi esithi uyeza. Kwaye nali ilizwi hayi ngaphezulu ezulwini kodwa enziwe inyama. Ilizwi inyama.
What does it happen then? What's the order of God's scripture? The word came to the prophet right in the wilderness, right in the field. The word came to the prophet. John looked up and said, I have need to be baptized to thee.
Kwenzeka ntoni ngoko? Yintoni ucwangco lesibhalo lukaThixo ilizwi leza kumprofeti kanye enhlango kanye equleni ilizwi leza kumprofeti. UYohane wakhangela phezulu wathi, ndinesidingo sokubhaptizwa nguwe.
My dear old brother Dr. Davis, the Missionary Baptist Church, baptized me Christian faith. If he's here tonight, I don't mean to hurt his feelings, because he lives here in Texas. About here from Davis Mountains.
Kwaye, omdala wam othandekayo uGqirha Davis, ummissionary webandla lasebhaptisi owandibhaptizayo kwinkolo yobuKristu, ukuba ulapha ngobu busuku, andibhekiselelanga ekuviseni imvakalelo zakhe, kuba uhlala apha eTexas, ukhona apha esuka eDavis Mountains.
Well, I remember us arguing on that one day, I just a boy. And I said, it don't sound right, Dr. Davis.
Kodwa, ndiyakhumbula thina siqambulisana ngayo laa mini, kwaye ndiyinkwenkwe nje, kwaye ndathi, ayivakali ilungile Gqirha Davis.
He said, what happened? Then Jesus baptized John. And then John baptized Jesus because John hadn't been baptized. It didn't seem right to me.
Wathi, kwenzeke ntoni okokuba, ngoko uYesu wabhaptiza uYohane, kwaze emva koko uYohane wabhaptiza uYesu, ngokuba uYohane wayengeka baptizo. Yayingakhangeleki lungileyo kum.
I kept on waiting, watching, wondering. I wouldn't say nothing about it. But one day, when the Lord revealed it.
Ndaqhubeka, ndilindile, ndiqaphele, ndimangalisiwe. Ndandingayikutsho nto malunga nayo. Kodwa ngenye imini, xa inkosi yayityila.
I watched what Jesus said. John said, I have need to be baptized to thee, and why are you coming to me? Jesus said, suffer it to be so. For thus it is becoming to us to fulfill all righteousness.
Ngoku, qaphela oku Yesu wakutshoyo. UYohane wathi, ndinesidingo sokubhaptizwa nguwe. Kwaye kutheni wena usiza kum? UYesu wathi, vuma ngoko, kuba kusifanele thina ukuba sizalisekise bonke ubulungisa.
John knew who he was. There's the two leaders of the world, two leaders of the church, God and his prophet standing together. Now watch, they ought to know.
UYohane wayesazi wayengubani yena. Nazo inkokheli ezimbini zehlabathi, inkokheli ezimbini zebandla, uThixo nomprofeti wakhe, zimi kunye. Ngoku, qaphela, kwakufanele bazi.
Jesus said, suffer that to be so. That is right. But thus it's becoming to us that we fulfill all righteousness, the promised word. The sacrifice had to be washed before it was presented. John baptized Jesus because he was the sacrifice.
UYesu wathi, vuma ngoko, injalo londo, kodwa kusifanele thina ukuba sizalisekise bonke ubulungisa, ilizwi elithenjisiweyo, idini kufanele lihlanjwe phambi kokuba linikezelwe. UYohane wabhaptiza uYesu ngokuba wayelidini, uyabona?
The sacrifice had to be washed before presented. Walked right out there, the sacrifice is washed and he's presented right, and he said, that's the Lamb of God.
Idini kwakufanele lihlanjwe phambi kokunikezelwa. Laphuma kanye phaya kwaye idini lalihlanjiwe kwaze emva koko wanikezelwa kakuhle. Wathi, leyo yimvana kaThixo.
Went right up on the bank and here come the Spirit of God coming down upon him. Said, This is my beloved son. See, he was presented then to the public. But before the sacrifice could be presented, it had to be washed first. That's the law of the Old Testament.
Waya ngqo elunqemeni kwaye apha kuza umoya kaThixo usehla phezu kwakhe wathi, Lona unyana wam endimthandayo. Yabona, wanikezelwa ngoko esidlangalaleni. Kodwa phambi kokuba idini linganikezelwa, kufanele lihlanjwe kuqala. Lowo ngumthetho weTestamente endala.
All right, Messiah was fixing to speak because here was a sign of the prophet. And when they seen that prophet come on the scene after all those 400 years without one, they knew next voice was Messiah.
Kulungile, uMessiah wayelungiselela ukuthetha ngokuba apha yayingumqondiso womprofeti. Kwaye xa babona la mprofeti esiza embonisweni, emva kwayo yonke lo minyaka emakhulumane engekho, bazi. Izwi elilandelayo kuMessiah.
Now you Bible readers think that hard for a few minutes. Watching his nature, how did they miss him? How did they miss knowing that was him, John?
Gogo, nina bafundi beBhayibhile, cingani kakhulu nje imizuzu embalwa. Ekuqapheleni indalo, bamphosa njani? Baphosa njani ukwazi ukuba yayinguye uYohane?
His nature was identified. His spirit and nature was identified to be Elijah. Now notice what spirit. Now he was John the Baptist, but the spirit of Elijah was upon him.
Imvelo yakhe yayiqondakalisiwe. Umoya wakhe nemvelo yakhe yayiqondakalisiwe ukuba ngu-Eliya. Ngoku, qwalasela unjani umoya. Ngoku, yayinguYohane umBaptist, kodwa umoya ka-Eliya wawuphezu kwakhe.
Notice, first, Elijah was a man who loved the wilderness. And John was a man in the wilderness.
Qolasela, kuqala, uElia wayeyindoda ethanda inhlango. Yabona, kwaye uYohane wayeyindoda esenhlango.
And Elijah was a man that condemned that organizational system in that day with all he had. So did John. You generation of snakes. Who's warned you to flee from the wrath? Don't you begin to say, I have this, that, or the other. God's able these stones to rise short of Abraham. Yeah. See the two natures?
Kwaye, uElia wayeyindoda eyayisohlwaya laa nkqubo yombutho kulamhla. Kunye nako konke awayenako. Wenza njalo noYohane. Nzala ndini yamarhamba. Kubani onilumkisile ukuba nibaleke umsindo. Ningaqalisi ukuthi ndinoku okuya okanye okunye. UThixo unako kulamatye ukuvelisa abantwana uAbraham yabona imvelo ezimbini.
And look at Elijah. He condemned all them painted-faced Jezebels of his day, them immoral women. What did John do? The same thing to Herodia. Both of them was a cause of their death.
Kwaye, khangela kuElia, wohlwaya bonke ooJezebeli abaqatywe ubuso bomhla wakhe. Bona abafazi abazi phethe kakubi, intona wayenzayo uYohane, into ekwanye kuHerodia, bobabini yayingunobangela wokufa kwabo.
Look at Elijah. After he'd done that great work, he'd get moody, laid out there and prayed for God to take him. John did the same. Even laid there and sent his disciples over and said, Go ask him, is he the one or do we look for another?
Khangela kuElia, emva kokuba ewenzile laa msebenzi mkhulu, wamatsheka, walala phandle phaya. Wathandazela okokuba uThixo amthathe. UYohane wenza into ekwanye. Nkqukulala phaya wathumela abafundi bakhe wathi, Yani kumbuza, ingaba ngulowo yena okanye sikhangele omnye.
Jesus knew that he was Elijah. That had to be his nature. He was identified exactly as Elijah was. He was in the spirit of Elijah.
UYesu wayazi loo nto, wayengu-Eliya, kwakufanele ibe yimvelo yakhe. Waqondakaliswa ngqo njengoElia wayenjalo, wayekumoya kaElia.
It's to come five times that spirit is to be used. Elijah, Elisha, John, Malachi 4, and then to the Jews in the last days reincarnate. The spirit of Elijah.
Kufanele uze amatyeli amahlanu la moya. Uze kusetyenziswa. UElia, uElisha, uYohane, uMalachi isine, ukuze emva koko, kube kokwamaYuda, imihla yokugqibela, sikuyo ngobu busuku. Umoya ka-Eliya.
Notice, now, today, I want you to look at our modern Ahab prophets today. letting their Jezebels cut their hair, paint their face, wear shorts, smoke cigarettes, anything. It's okay.
Qaphela ngoku namhlanje ndifuna nina nijonge kwabale mihla abaprofeti bakaHabi namhlanje bevumela ooJezebhele babo bachebe iinwele zabo baqabe ubuso babo banxibe ezimfutshane batshaye imidiza yonke into ilungile.
Our Ahab prophets of the day going with their schools, sure, leading them around the man-made creeds and denominations. What is it? Ahab prophets.
Abo wetu ahabi abaprofeti banamhlanje behamba nezikolo zabo ngokuqinisekileyo bejikeleza ngezenziwe ngumntu imvumo nkolo namhlanje. Yintoni abaprofeti bakahabi?
We need another Micah to rise on the scene. Or in time of Ahab, Elijah come on the scene. That's who promised.
Sidinga omnye uMikaya avuke embonakalisweni. Okanye ngexesha likaHabi uEliya ezembonakalisweni. Lowo nguye othenjisiweyo.
Leading them around any way they want to go. If they don't mistreat them here somewhere, they go over and join this and still maintain their Christian profession.
Bebajikelezisa nangayiphi indlela bafuna ngayo ukuya. Ukuba abafuni babaphathe kakubi apha ndaweni ithile, bayakuya ngaphaya bajoyine le baze futhi bagcine okwabo ukuzibiza ngokuba ngamaKristu.
Well, they never was saved at the beginning. Their very nature proves it. Can you get grapes off of a thorn tree? Can you get watermelons from a pumpkin vine?
Kuhle zange basindiswe kwasekuqaleni. Eyona mvelo yabo iyabonakalisa. Ingaba ungafumana idiliya kumthi ona meva? Ingaba ungafumana ivotel lamuni kumdiliya wethanga?
The very nature shows they want nothing to do with the word. They make fun of it and blaspheme it when it's written, thus saith the Lord, these things are to happen. And they laugh at it, make fun of it.
Eyona mvelo ibonakalisa ukuba bafuni kwanto yakwenza nelizwi. Bahlekisa ngalo kwaye balinyelise lona ngeli xa kubhaliwe etsho inkosi ezi zinto kufanele zenzeke kwaye balihleke lona bahlekise ngalo.
No wonder Jesus said the queen of the south shall rise up with this generation in the last days and condemn it, for she came from the utmost parts of the earth to see a man with the gift of wisdom. He said a greater than Solomon is here.
Akumangalisi uYesu wathi ikumkanikazi yasezantsi yakuvuka nesi sizukulwana kwimihla yokugqibela isigwebe kuba yeza esuka eziphelweni zomhlaba ukuza kubona indoda enesipho sobulumko. Wathi omkhulu kunoSolomon ulapha.
Sure, Solomon was, his day was one of the great days. The people all believed this gift that God gave him, this Solomon, and his fame went out everywhere.
Ukuqinisekileyo uSolomon wayekho umhla wakhe yayingomnye wemikhulu imihla. Abantu bonke bakholwa sesi sipho awathi uThixo wabanika sona, lo Solomon kunye neyakhe indumasi yaya kuyo yonke indawo.
What if we people this day, we Americans, we're always trying to find some program against communism. Here's God's program, repent, turn to God.
Amen.
Some program. If they had just due to that, we'd forget communism.
Kungathini ukuba thina bantu balomhla kwaye thina maAmerika sisoloko sizama ukufumana inkqubo ethile ukuchasene nobukomanisi. Nantsi inkqubo kaThixo, guquka buyela kuThixo. Ezinye inkqubo ukuba bebenokwenza oko besiya kulibala ngobukomanisi.
All Israel believed that gift that God gave them. If America would just believe the gift that God's given us this last days, His Son, in the form of the Holy Ghost, raised from the dead, living among us, according to His promise. We don't have to cherish that.
Xa uSirayeli wakholelwa esasipho awathi uThixo wasinikeza, ukuba iMerika ibinokuthi inike ikholelwe isipho athe uThixo wasinika sona, le mihla yokugqibela. Unyana wakhe ekwimo kamoya oyingcwele wavuka ekufeni ephila phakathi kwethu okwesithembiso sakhe ukuba asikukubi oko.
It'll only go to the elected. For no man can come to me except my Father draws him. All the Father has given me, they will come.
Iyakuya kuphela kwabanyuliweyo. Akukho namnye unokuza kum ngaphandle kokuba ubawo wam amtsale yena. Kwaye bonke athe ubawo wandinika bona mna baya kuza.
This seed sowing, it falls some this way and that way, but this seed sowing anyhow, it'll catch its roots wherever it's at. They'll catch it.
Nje imbewu ihlwayelwa, iyawa, enye ngale ndlela, nenye ngalaa ndlela, kodwa kukho imbewu ehlwayelwayo nakanjani. Iya kubambisa iingcambu zayo naphi apho ikhoyo, baya kuyibamba.
Notice, here they were, and we find out that in that day Ahab, the nation, had got them the Israelites doing any kind of things they want to do and still professing to be Israelites.
Qolasela, apha, babelapha, kwaye, siyafumana kula mhla, uAhabi, isizwe, bamenza uIsrayeli enze naluphi uhlobo lwezinto abafuna ukuzenza, kodwa futhi, besazibiza amaIsrayeli.
How that Elijah condemned that generation with all that was in him, and God vindicating him, and he was a prophet.
Indlela la Eliya wasohlwaya ngayo esasizukulwana. Ngako konke okwakukuye, kwaye uThixo wamngqinela, kwaye wayengumprofeti.
Just before the coming, so did John. Walked right up in Israel and married this woman to Herod, his brother Philip's wife.
Nje phambi kokuza, wenza njalo uYohane. Wahamba ngqo wenyuka kwaIsrayeli wayetshate lo mfazi kuHero umfazi womtakubo Philip.
Walked right into his face, he pulled no punches, he wasn't afraid some presbyter was going to put him out. He carried no fellowship card, only with God, he was his prophet.
Waya ngqo ebusweni bakhe, wayengazibandisi, wayengoyike omnye wabaphathi bafundisi wayeza kumgxotha, wayengena khadi labudlelwane, kuphela enoThixo. Why ain't gonna profit you?
The word is with him. He didn't have to go to ask any bishop or deacon. He was anointed. He had the word. Walked right into his face and said, not lawful for you to have her. He pulled no punches to nobody.
Ilizwi lalinaye. Why ain't got dingy go ya kucela namnye ubishop okanye amadikoni. Why ain't tangisiwe. Why ain't ilizwi. Why ain't ebusweni bakhe wathi. Akulungile ukuba wena ube naye. Injalo.
Them wicked women committing adultery, carrying on.
Bona abafazi abangcolileyo besenza uqeqezo beqhubeka.
Like Amos when he come on the scene, looked over there, we don't know even where he come from. My, how he must have looked up on that city of Samaria, like the tourists did, all beautiful and the preachers all in harmony with the nations and a league with the nations and everybody is still living in sin.
Jengo Amos, xa esiza embonakalweni, wajonga ngaphaya, asazi nkuna lapho asuka khona. Bethu, kufanele wayenokujonge kanjani phezu kweso sixeko saseSamari, njengabakhenkethi benzayo, konke kukuhle nabashumayeli bonke bekwimvumelwano kunye nezizwe, neqembu nesizwe nomntu wonke. Kwaye futhi bephila esonweni.
His eyes narrowed, his bald head shined. And as he come down, he didn't wasn't much to look at, but he had, thus saith the Lord.
Amehlo akhe angcinwa, intloko yakhe enempandla yabengezela. Kwaye nako esiza esihla, wayengena, wayengakhangeli kakuhle, kodwa wayeno itsho inkosi.
We need a Amos on the scene today. Would we receive him? Certainly not. No more than he did.
Sidinga uAmos embonakalweni namhlanje. Ingaba siya kumamkela. Ukuqinisekileyo hayi. Akukho ngaphezulu kokuba wenzayo.
He'd come on the scene, he'd tear down every organization, every denomination, every short-wearing woman, every bobbed-haired Jezebel. He'd tear them to pieces.
Uyakuza embonakalweni. Uyakukrazula wonke umbutho, lonke ihlelo, wonke umfazi onxiba ezimfutshane, wonke uJezebeli onqothula inwele, uyakubakrazula babe ziqenga.
They'd kick him out on the street and say that old fanatic. But he'd have, thus saith the Lord, of course it's written that way.
Bayakumkhabela ngaphandle esitratweni baze bathi, lambaxi umkhulu, kodwa ubeyakuba no itsho inkosi ngokuba kubhaliwe njengalandlela.
The denomination received him? No. He had nobody to sponsor his program. With this great fine city of lust, like Samaria was, would they receive this little unknown fellow with no fellowship card, nobody to sponsor him or anything?
Ihlelo limamkele. Hayi, wayengenamuntu wakuxhasa inkqubo yakhe ngamali. Ingaba esi sikhulu sihle isiqeko senkanuko njengeSamari sasinjalo. Ingaba siya kumamkela lo mncinci ongaziwayo umfo ongena khadi labudlelwane. Kungekho umuntu wakumxhasa ngemali okanye nantoni?
He didn't have any sponsorship. He didn't have any fellowship card, no school he come from, but he had thus saith the Lord.
Wayengenayo nenye inkaso mali. Wayengenayo nelinye ikhadi lobudlelwane. Engenasikolo aphuma kuso kodwa waye eno etsho inkosi.
And his coming as a prophet was a sign. His voice was from God, and it was identified in the days of Jeroboam II. Everything he said come to pass.
Kwaye ukuza kwakhe njengomprofeti yayingumqondiso. Izwi lakhe lalisuka kuThixo kwaye laliqondakalisiwe kwimihla yokugqibela kaYerobhowamu wesibini. Yonke into awayitshoyo yenzeka.
Now we find this day that we're living in is just a repeat of that again. Ministers, people ashamed, stand in the pulpit, and the gospel becomes a meal ticket to them.
Ngoku siyafumanisa, lo mhla siphila kuwo yimpinda nje kwakhona yokuya. Ababulungiseleli nabantu baneentloni zokuma epulpitini kwaye ivangeli ibe litikiti lokufumana ukutya kubo.
They're afraid to say anything. Some man's going to put them out of this, that, or the other. There's only one man can put you out of heaven. That's God.
Amen.
And how are you going to be put out of heaven staying with His Word? That's what He sent you for.
Bayoyika ukutsho nantoni. Omnye umntu uza kubagxotha koku okuya okanye okunye. Inye indoda kuphela enokukhupha ezulwini. Lowo nguThixo kwaye uza kukhutshwa njani ezulwini uhleli nelizwi lakhe. Yiloo nto akuthumele ngenxa yayo.
Remember, the Bible said it's such a time as it was in the days of Elijah, in such a day as it was in the days of John, that Malachi 4 is going to return to the earth again. I will send Elijah.
Kumbula, iBhayibhile ithe, ngamaxesha anjalo njengoko kwakunjalo ngemihla kaEliya, ngonjalo umhla njengoko kwakunjalo ngemihla kaYohane. Owo kuba uMalaki wesine uza kubuyela emhlabeni kwakhona. Ndiyakuthumela uEliya.
Don't get that mixed up now with Malachi 3. I send my messenger before my face. That was Elias too. But in Malachi 4 he said, just before the great and terrible day of the Lord shall come, when the whole earth will burn like an oven and the righteous shall walk out upon the ashes of the wicked. That's a millennium. I'll send Elijah the prophet.
Gogo. Ungapideki ngoku ngomalaki isithathu. Ndithumela umthunywa wam phambi kobuso bam. Lowo yayingu-Eliya ngokwakhe. Kodwa umalaki isine wathi nje phambi komkhulu woyikekayo umhla wenkosi ufike. Xa umhlaba wonke uya kuvutha njengeziko. Kwaye amalungisa aya kuhamba phezu kothuthu lwabangendawo. Leyo yimileniyam. Ndiyakuthumela u-Eliya umprofeti.
And what will he do? He will restore the faith of the children back to the apostolic fathers. Back to the word. He'll have to be a prophet. I'll send him.
Kwaye uya kwenza ntoni? Uya kubuyisela ukholo lwabantwana emva kolobupostile boyise. Emva elizwini. Kuya kufanele abe ngumprofeti. Ndiya kumthumela.
He'll be thoroughly identified. His nature will be the same as Elijah's was. Exactly. His message will be right on that line. He'll condemn, tear down, no fellowship, no cooperation, no nothing. But he'll have, thus saith the Lord.
Uya kuqondakaliswa ngokucacileyo. Imvelo yakhe iya kubanye njenge o-Eliya wayenjalo. Twatse, umyalezo wakhe uya kuthi ngqo emgceni. Uya kohlwaya, akrazule, angabi nabudlelwane, angabi nantsebenziswano, angabi nanto, kodwa.
I remember there's been all kinds of groups stand up and say, this is the Elijah's robe and this is the Elijah's doctrine. A whole group, an organization turn into Elijah's group or Elijah's robe. That's not scripture. God never did deal with a group like that.
Koko kumbula, bekukho lonke uhlobo lwamaqela lumile lusithi, lena ingubo kaEliya, kwaye lena imfundiso kaEliya, iqela lonke umbutho. Laba liqela lika Eliya okanye ingubo kaEliya. Ayiso sibhalo eso. UThixo zange asebenze ngeqela elinjengeli.
When Elijah came on the scene and John the Baptist, both of them condemned the groups and the organization. And never did he condemn them the way they did Elijah and John both.
Xa uEliya weza emboniswini kunye noYohane umBhaptizi, bobabini bohlwaya amaqela nemibutho. Zange bakwenze, bawohlwaya indlela abenza ngayo uEliya noYohane, bobabini.
Not a group or denomination, but both of their times condemned the groups and the organizations.
Hayi iqela okanye uhlelo, kodwa bobabini kumaxesha awo babini bawohlwaya amaqela nemibutho.
What then? The end time sign will certainly accompany the end time voice.
Yintoni ngoko? Umqondiso wokuphela kwexesha. Ngokuqinisekileyo uyakukhapha izwi lesiphelo sexesha.
Elijah is supposed to come on the scene, a man anointed with that spirit, a woodsman, so forth, and lover of that, and come on the scene to vindicate.
UEliya ufanele aze kwimbonakalo, indoda ethanjiswe ngalamoya. Indoda yamahlathi nanjalo njalo nomthandi woko kwaye eze embonisweni ekungqineleni.
Now watch what the scripture says now, and then you won't be deceived. The end time sign and the end time voice.
Koko, qaphela oko isibhalo sikuthoyo ngoko. Emva koko, akusayi kukhohliswa. Yabona, umqondiso wesiphelo sexesha kunye nezwi lesiphelo sexesha.
God never did deal with a group nowhere in the scripture. He deals with one individual because every man is different from the other.
UThixo zange aqubisane neqela naphi na esibhalweni, uqubisana nesiqu esinye ngokuba wonke umuntu wahlukile komnye.
Every man, our thumbs are different, our nose are different, our actions are different. He gets one man, he can get him perfectly in harmony so he can become that word.
Wonke umuntu obhonsi bethu bohlukile, impumulo zethu zohlukile, izenzo zethu zahlukile. Ufumana indoda ibenye, angayifumana ilungelelane ukugqibeleyo de ibelelalizwi.
That's the reason Paul, he said, except I get exalted above the abundance of the revelation, there was given to me a messenger of Satan.
Eso sisizathu uPaulus wathi, ukuze ndingaziphakamiseli ngaphezulu kwesikhulu isityhilelo, ndathunyelwa isithunywa sikaSatan.
See, Matthew wrote, Luke wrote, Mark wrote, all them, but they just followed Jesus and wrote what he said. But Paul had the revelation of who he was. Okay? That's the thing, you see.
Yabon, uMateyu wabhala, uLuka wabhala, uMarko wabhala, bonke, kodwa, babelandela nje uYesu, babhale oko akutshoyo. Kodwa uPaulus, wayenesikhilelo sokuba wayengubani yena. Yabon, leyo yinto awayibonayo.
His revelation was so great, he let him write the Bible, like Moses of the Old Testament. Yeah. That great man Paul, that revelation he had, he knew that Jesus of the New Testament was Jehovah of the Old.
Isikhelo sakhe sasisikhulu kakhulu. Wamenza wabhala iBhayibhile njengoMoses weTestamente entsha. Laa ndoda inkulu, uPaulus, esasityhilelo eyayinaso, wazi ukuba uYesu weTestamente endala
Yehova wendala. He had the revelation of it and could place it to the Hebrews, and also to the Romans and to the Ephesians and all. He wrote these letters. Notice, after his sign had went forth, then he wrote the letters.
Wayenesityhilelo sayo, kwaye enakho ukubabeka kumaHebhere kwaye kananjalo kumaRoma nakumaEfese nakubo bonke. Wabhala ezi ncwadi. Qolasela emva komqondiso wakhe uphumile emva koko wabhala incwadi.
This nature of the coming will be the same and not be a group, it'll be one man. God never did deal any other way but one man.
Olu hlobo lokuza luyakuba lunye, ayisayi kuba liqela, iyakuba indoda enye. UThixo zange aqubisane nangenye indlela, kuphela indoda enye.
Now Elijah was not a group. John the Baptist was not a group.
Amen.
They were one individual.
Amen.
God, Malachi 4 doesn't say, I'll send a group. It said, I'll send Elijah.
Amen.
The word cannot be changed.
Ngoko, uEliya wayengeloqela, uYohane uMbhaptizi wayengeloqela, babe ziziqu ezinye. Umthixo, uMalaki isine, akathi ndiyakuthumela iqela, uthi ndiyakuthumela uEliya. Ilizwi alinakuguqulwa.
Now watch, the end time sign and voice will come in the scripture order as it was promised.
Ngoku, qaphela, umqondiso wexesha lesiphelo nezwi liyakuza kucwangco lwesibhalo njengoko lathenjiswayo.
We won't know what will be the sign of the end. Jesus told us in Matthew 24 and 25, told us also in Revelations, all the way from the sixth or the first come over to the, well, the 10th chapter. Then he comes in the 19th chapter. Millennium sets in and he's coming riding on a white horse.
Sifuna ukwazi ukuba iya kuba yintoni umqondiso wesiphelo. UYesu wasixelela kumateyi amashumi 24 namashumi 25 usixelela kanjalo kwisityhilelo kunye ngendlela yonke usuka kwisithandathu okanye isinye kuyokutsho ngaphaya kuhle isahluko seshumi emva koko uza kwisahluko seshumi elinethoba imillennium iyangena ekuzeni kwakhe ekhwele kwihashe elimhlophe.
It'll come, the end time sign, now listen in closing. It'll come just exactly the way the scripture says. Now notice, the voice of the sign.
Iyakuza, umqondiso wesiphelo sexesha, ngokuphulaphula ekuvaleni. Iyakuza nje ngqo, ngendlela isibhalo siyitshiloyo, ngokuqaphela izwi lomqondiso.
Now Jesus in Luke 17:30 promised the sign of the end time, the last sign, was God manifested in a human body that could discern the thoughts that was in Sarah's mind in the tent behind her.
Yes. Amen.
That's what he said.
Koko, uYesu, kuluka ishumele nesixhenxe, amashumi amathathu, wathembisa umqondiso wesiphelo sexesha, umqondiso wokugqibela. YayinguThixo ebonakaliswe ekumzimba womntu enokucalula iingcinga ezazisengqondweni kaSara ententeni ngasemva kwakhe. Oko, koko wakutshoyo.
That's the sign that he promised at the end. What did he say it would do? It would be known in the days, the last days, when the Son of Man will be revealed. Be revealed.
Lowo ngumqondiso awuthembisileyo ekupheleni. Oko akutshiloyo, ayikukwenza. Iyakwaziwa emihleni, kwimihle yokugqibela, xa unyana womntu eyakutyhilwa, atyhilwe.
When the Son of Man is revealed, that'll be the sign he'll be revealed by. I see if that don't say that. It certainly does.
Xa unyana womntu atyhilwayo, lowo iyakuba ngumqondiso ayakutyhilwa ngawo. Ngokujonga ukuba oko akuthethi loo nto, ngokuqinisekileyo kuyayenza.
Now, could you say that? No, it'll be something else. No, it'll be build a great building, a great this, or some great ecumenical council or something. Oh, no. No, that's a long ways off. That's the on the other side. It's against what God said doing, he would do.
Ngoku, ungatsho ukuba, hayi, iya kuba into engenye. Hayi, iya kwakha isakhiwo esikhulu, enkulu lena, okanye lena, okanye iqumrhu elikhulu, likazwelonke, okanye enye. Oh, hayi, hayi. Oko kokuphuma ecaleni kakhulu, oko kukwelinye icala, kuchasene noko uThixo athe uyakuyenza, uyakuyenza.
Notice what we said now, the scriptures will be just exactly because we have the Sodom sign in the natural.
Qaphela oko sikutshiloyo ngoku, izibhalo ziya kuba ngokuchanekileyo kuba sinomqondiso weSodom enyameni.
When was there any more homosexuals, perversions, and things as there is now? A wicked and adulterous generation when you can't even turn your television on. This is some kind of dirty, filthy Hollywood stuff.
Kwake kwakho phi abathandanayo besini esinye, ugqwetheko nezinto njengoko zikhoyo ngoku, esingcolileyo nesikrexezayo isizukulwana. Xa ungenakho nokuvula umabonwa kude wakho ngaphandle, kukho uhlobo olumdaka olunyukunyuku lwento yeHollywood.
And people who call themselves Christians will stay home from prayer meeting to see such. It shows what spirit's in you. Right.
Kwaye, abantu baziviza amaKristu baya kuhlala ekhaya bangayi emhlanganweni womthandazo ukubukela loo nto ibonisa ngowuphi umoya okubo. Injalo.
And the women will dress just like those. And a man will let them lead them around like they do there. Are we going going to make Hollywood our example, or are we going to believe God's word about it?
Kwaye abafazi baya kunxiba njengabaya, kwaye amadoda aya kubakhokhelela babajikelezise njengoko babesenza phaya. Ingaba siza kwenza iHollywood umzekelo wethu, okanye siza kukholelwa ilizwi likaThixo malunga nayo.
That same group can see the word of God vindicated, and what they do, laugh at it. Because they are dead. Eternally dead. They never was alive.
Kwaye ela qela linye lingalibona ilizwi likaThixo lingqinelwe, kwaye intoni eliyenzayo lihleke ngokuba lifile, lifile ngona phakade zange laphila.
Is ever alive, it always be alive, eternal. But they never was alive, is always dead. All they might be polished up and believe this, that, or the other.
Ukuba babekhe baphila, babeya kusoloko bephila obungona phakade, kodwa zange baphila, babesoloko befile. Oh, bangaba ngabahonjisiweyo kwaye bakholwa oku oku ya okanye okunye.
Jesus said, "You hypocrites," to them priests in that day. "How can you say good things? For out of the abundance of the heart speak to them. How call me good rabbi, good master?"
UYesu wathi, "Nina bahananisi, kuba ababingeleli kulamhla, ningakutsho njani okulungileyo ngelixa ekuphuphumeleni kwenhliziyo uthetha umlomo? Nindibiza mna olungileyo, rabbi olungileyo, mfundisi olungileyo."
He knew what was in their heart. He could perceive what was in their heart. He was the Word. The Bible said the Word of God sharper than a two-edged sword and discerns the thoughts that's in the heart.
Wayesazi intoni esezinhliziyweni zabo. Wayenokubona kusezinhliziyweni yabo. Waye elilizwi. IBhayibhile ethe ilizwi likaThixo libukhali kunekrele lenhlangothi mbini, kwaye licalula iingcingane ezisentliziyweni.
Now that sign of Sodom has returned in the natural. And if everything is setting just exactly positionally the way it's supposed to be in the natural, then how can you dismiss it from your mind that the spiritual isn't here at the same time? Both settings is on the scene.
Koko, la mqondiso weSodom ubuyile enyameni, kwaye ukuba yonke into ihleli kanye ngqo ngokusendaweni ngendlela efanele ibe yiyo enyameni, ngoko ungayigxeka njani encingweni yakho okokuba okwasemoyeni akukho apha ngexesha elinye? Zombini izimiso zisembonisweni.
Yeah, everybody agrees the natural is right. Oh, if the spiritual, they don't want to believe it because it interferes with their doctrine.
Wonke ubani uyavumelana okwasendalweni kulungile, kodwa emoyeni abafuni kuyikholwa ngokuba iphazamisana nemfundiso yabo.
Luke 17 is the sign. Luke 17 is the sign that Jesus said that in the last days the nations and the churches and peoples would be just like it was in Sodom, the Gentile world, just before the burning up of Sodom.
ULuka 17 ngumqondiso. ULuka 17 ngumqondiso ukuba uYesu watsho ukuba kwimihla yokugqibela izizwe namabandla nabantu baya kuba njengokuba kwakunjalo eSodom, ihlabathi lentlanga nje phambi kokutshiswa kweSodom.
And there would be a group looking like Abraham, go back. When Jesus said, as it was in the days of Sodom, go back and see what it was in Sodom. He read the same Bible we read. Same Bible. Now go back and look what it was.
Kwaye kuya kubakho iqela likhangele njengoAbraham, libuyela emva xa uYesu wathi, njengoko kwaba njalo ngemihla yaseSodom, buyela emva ubone into ekwakuyiyo eSodom. Wafunda iBhayibhile ekwanye esiyifundayo, iBhayibhile ekwanye. Ngoku buyela emva ujonge into ekwakuyiyo.
Here was an elected group called out, Abraham's group. They were looking for a promised son. The Sodomites believed nothing about it. And there was the lukewarm, the church member down in Sodom.
Apa yayiliqela elinyuliweyo libizelwe ngaphandle, iqela likaAbraham, babekhangela unyana wesithembiso. AmaSodom ayengakholwa nto malunga naye, kwaye nalo elidikidiki ilungu lebandla ezantsi eSodom.
Look at those three angels coming to each one of them. Watch what signs they showed, then you'll see what signs we're living in.
Jonga kwezo ngelosi zintathu eziza kuye ngamnye wabo, Qaphela umqondiso omni ezawubonakalisayo. Emva koko uya kubona umqondiso omni esiphila kuwo.
Now that will be the sign. And the voice of the sign will be Malachi 4 to restore the people back to the apostolic faith of the fathers.
Gogo, lowo iya kuba ngumqondiso. Kwaye izwi lomqondiso liya kuba ngumalaki isine ukubuyisela abantu emva kukholo abapostile bobawo.
There is the sign, there is the voice. Exactly according to the scripture. See, the sign is the sign that it was in Sodom. God manifested in human beings.
Nanko umqondiso, nalo izwi, ngokuchanekileyo ngokwesibhalo. Yabona, umqondiso, luphawu lokuba yayise Sodom, uThixo wabonakala enyameni yabantu.
And he said, where's your wife Sarah? I said, she's in a tent behind you. He said, I'm going to visit you according to the time that I promised you. And he said,
kwaye wathi, uphi umfazi wakho uSarah? Wathi, usententeni emva kwakho. Wathi, ndiza kumtyelela ngokwexesha endalithembisayo. Kwaye wathi,
and Sarah, back behind, said, how could that be? Me, an old woman, him, an old man, not my husband out there. An old man said, we were nothing like that with us. Said, it just can't be. And he said, why did Sarah doubt that? Saying in her heart, how can these things be?
Kwaye uSarah, emva kwakhe. Wathi, ingenzeka njani mna umfazi omdala yena ixhego kwaye njengomfazi wam phandle phaya ixhego. Wathi, akukho nto inje yangathi. Wathi, ayinakho nje ukwenzeka. Wathi, kutheni uSarah ethandabuza oko esithi entliziyweni yakhe, zingenzeka njani ezi zinto?
And Jesus said that would return again. I remember Abraham called that man Elohim, God. God, he'd had to be. Why, he could discern the thoughts, and he was exactly on time.
Kwaye uYesu watsho ukuba oko kuya kubuya kwakhona. Ngoku, khumbula, uAbraham wabiza la ndoda Elohim, uThixo, uThixo kuya kufanela njalo. Kutheni wayenako ukucalula ingcingane, kwaye wayesexesheni okuchanekileyo.
And Elohim, the Holy Ghost, not another person, the same person. Returning into the church and would do the same thing. That would be the sign. And the voice would be, call them back to the word. Restore the faith of the children to the fathers. There's a sign and the voice.
Kwaye u Elohim, umoya oyingcwele, hayi omnye umuntu. Umuntu okwamnye ebuyela ebandleni kwaye uyakwenza into ekwanye. Eya kuba ngumqondiso. Kwaye izwi iya kuba babuyisele emva elizwini. Buyisela ukholo labantwana koyise. Nanko umqondiso nezwi.
Signs are usually accepted, but the voice is not. They don't like the voice, but they'll take the sign. Usually they'll take it. They like the sign because they like to look at it. It entertains them. But the voice, they don't want to do it. Remember, now the voice...
Imiqondiso isoloko isamkeleka kodwa izwi alinjalo abalithandi izwi kodwa bayakuthanda umqondiso kwasoloko bayakuthanda bayawuthanda umqondiso kuba bathanda ukujonga kuwo ubonwabise kodwa izwi abafuni ukulenza khumbula ngoku izwi
turn back to the word again. Jesus' sign of Messiah, according to Isaiah 35, the lame shall leap like a hart and all this, that was wonderful. Oh, they accepted that. That was good. They believed that. They believed the sign.
Buyela elizwini kwakhona. Umqondiso kaYesu kaMesiya, ngoku kaIsaiah, amashumi amathathu anesihlanu. Isiqhwala siya kutsiba njengechama. Kunye nako konke oko. Oku kwakumangaliso. Oh, bakwamkela oko. Oko kwakukuhle, bakukholelwa oko, bawukholelwa umqondiso.
Come on, Rabbi, to my church. We give you full cooperation. Sure, we believe you. You're the wonderful. You're the rabbi. You're the young prophet. Come in, all kinds of cooperation. The sign's wonderful.
Yiza, Rabbi, ebandleni lam. Siyakukunika intsebenziswano wena. Ukuqinisekileyo. Siyakukholelwa wena. Ungomangalisayo. Ungurabi ungumprofeti omtsha, ngena, zonke inhlobo zentsebenziswano, umqondiso uyamangalisa.
But when the voice spoke and said, I and the Father are one. Oh my, they couldn't believe that you make yourself God. They didn't want the voice. They liked the sign. They know that they admitted it was a sign of the Messiah, but the voice, they didn't like that.
Kodwa, xa izwi lathethayo lathi, mna kunye nobawo sibanye. Oh, bethu, babengayi kukholelwa oko. Wena uzenza uThixo, babengalifuni izwi. Babe uthanda umqondiso, bakwazi oko, bavuma, yayingumqondiso kaMesiya, kodwa izwi babengakuthandi oko.
The works that I do shall you do also. And they said, he's Beelzebub. He said, you generation of snakes. Oh, they hated that voice.
Imisebenzi endiyenzayo, nani niyakuyenza, kwaye bathi, ungubhelezabhule, wathi, nzala ndini yamarhamba. Oh, balithiya elazwi.
What did they do? They put that voice out from among them. They put him out.
Benzantoni, balikhuphela elazwi ngaphandle phakathi kwabo. Bamkhuphela ngaphandle.
Jesus said if they call the master of the house Beelzebub, how much more will they call his disciples?
Wathi uYesu, ukuba bambiza umphathi wendlu Belezabhule, kobekela phi indlela abaya kubiza ngayo abafundi bakhe.
Remember, in Revelation 3, at the Laodicean age, this is the Laodicea, the sign of Sodom is to come. The voice returned back to the Word, away from these creeds and denominations, and turned back to the Word. When it come, according to Revelation 3, he was put out of the church. Just like it was then.
Kumbula, kusikirelo isitatu, kusikaba sasela odike, lena. Yila utike, umqondiso weSodom kufanele uze, izwi buyelani emva elizwini, kude kwezimvumonkolo namahlelo, nize nibuyele elizwini, xa lisiza ngokwesityhilelo esithathu, wakhutshelwa ngaphandle kwebandla, nje kanye kwakunjalo ngoko.
The signs are right, but not the voice. They don't want them to do with the voice. No, no. The voice, but Moses said, if they won't, or God said to Moses, they won't believe that first voice of the first sign. Try them on the second voice.
Umqondiso ulungile, kodwa hayi izwi. Abafuni into yakwenza ngezwi. Hayi, hayi, izwi. Kodwa, uMoses wathi, ukuba abasayi okanye, wathi uThixo kuMoses. Abasayi kulikholelwa elazwi lokuqala umqondiso. Bazame kwizwi lesibini.
And if they won't do that, they go get some water and pour it up on the ground. That settles it. That's all. Wash dust dust from your feet, in other words, as Jesus said.
Kwaye, ukuba basaye kukwenza okuya, emva koko, yiya uyokufumana amanzi, uze uwagalele phezu komhlaba. Oko, kwayigqiba, kuko konke, hlamba uthule, uthule ezinyaweni zakho, ngamanye amagama, njengoYesu watshoyo.
So get some water out of the river, pour it upon the ground, become blood, and show that that's what she's going to be drenched in, blood. So that's just exactly what it was. And they didn't believe the sign. Then the third sign really got it.
Wathi, fumana amanzi emlanjeni, wagalele phezu komhlaba, abaligazi, kwaye oko, ukuba koko, kuya kubaginya, egazini, ke, injalo ngqo, into, eyayiyo. Ukuba, babenga ukholelwanga umqondiso, emva koko, umqondiso wesithathu, waba kongenene.
All ministries have three signs if it's sent from God. Jesus had three signs. Moses had three signs. Noah had three signs. Elijah had three signs. Everything comes in three signs.
Lonke ulungiselelo lunemiqondiso emithathu ukuba luthunyelwa lusuka kuThixo. UYesu wayenemiqondiso emithathu. UMoses wayenemiqondiso emithathu. UNoah wayenemiqondiso emithathu. UEliya wayenemiqondiso emithathu. Yonke into iza iyimiqondiso emithathu.
Notice. Listen, friends, it's getting a little bit late. Oh, my, I didn't know it was that late. Quarter after.
Qwalasela, phulaphulani zihlobo. Kuba semva kwexesha kancinci, ndi. Oh, bethu, bendingazi, bekusemva kwexesha kanjalo, emva komkhono.
If you can believe the Sodom sign of Luke, as he promised it, you believe the Sodom sign, then why can't you accept the Malachi voice that follows the sign to return to the Word.
That's right.
The Bible says so, and you see it. Then listen to the voice of the sign.
Ukubani nokukholelwa umqondiso waseSodom. Kaluka, jonga, njengoko wathembisayo. Uyakholelwa umqondiso waseSodom. Ngoko, kutheni ungenakwamkela izwi likaMalaki elilandela umqondiso woku buyela elizwini. IBhayibhile itshilo njalo, kwaye uyayibona ngoko. Phulaphula kwizwi lomqondiso.
Flee the wrath to come. Don't think because I belong to the UPC, Assemblies of God, Methodist, Baptist, Presbyterian, I have right to go in. God's able of these stones to rise, children of Abraham.
Baleka umsindo ozayo. Sukucinga ngokuba ndingowe UPC, Assemblies of God, uwisile, Baptist, Irhabe, ndinelungelo lokungena. UThixo unako kulamatye ukuvusela uAbraham abantwana.
Turn to the Word. Back away from your worldlyism and your organizational systems and things. God will destroy him from the face of the earth.
Amen.
Guqukela elizwini. Buyela umke kwi-izimi yakho yobuhlabathi neenkqubo zombutho zakho nezinto. UThixo uyakuba tshabalalisa ebusweni behlabathi.
You sink him into the depths of the sea of forgetfulness, just like he did Egypt when he called Israel, nation out of a nation, when he calls a bride out of the church, you'll go through the tribulations, drink your blood upon the earth. Flee the wrath that is to come, for it's at hand.
Uyakuba ntywilisela emazantsi olwandle lokulibala, njengoko wenzayo ngeYiputa xa wabiza uIsrayeli, isizwe sikhutshwa esizweni, xa ebiza umtshakazi emkhupha ecaweni. Uyakugqitha kwimbandezelo kufunxelwe igazi lakhe emhlabeni. Baleka ingqumbo ezayo kuba isondele.
You can't see these things without, I don't know what you think about them. I'm only responsible for reading them and talking about them. Up to you. You can believe the sign, then believe the voice that follows the sign. Oh my.
Akuna kubona izinto ngaphandle. Andazi ucinga ntoni malunga nabo. Ndinoxanduva kuphela ngokufunda ngabo nokuthethwa ngabo. Kuxhomekeke kuwe. Ungakholelwa umqondiso. Ngoko ukholelwe izwi elilandela umqondiso. Oh bethu.
Look, Moses, the type of going out now. He was to tell those people about a promise that had been given to the fathers. I remember my promise to their fathers.
Jonga uMoses, uhlobo lokuphuma ngoku, wayefanele axelele abo bantu malunga nesithembiso esanikwa oyise. Ndisikhumbule isithembiso sam koyise babo.
And what's Moses to do? To turn the hearts of the people back to what the fathers had said.
Yeah.
And as Moses was saying, so is Malachi 4 to turn the people back to the faith of the fathers.
Kwaye ngoku, intoni uMoses awayenzayo, ukuguqula iintliziyo zabantu zibuyele koko oyise bakutshiloyo. Kwaye njengoko uMoses wayenjalo ngoko, unjalo noMalaki isine, ukuguqula abantu babuyele kukholo loyise.
All these scruples of denominations and so forth, get back to the Word. I know you, lots of people like to do that. I'm not just scolding you here. These tapes go around the world. Everywhere.
Zonke zimbindaniso zamahlelo nanjalo njalo. Buyela elizwini. Ndiyanazi. Abantu abaninzi bayathanda ukwenza oko. Andingxolisi nje nina apha. Ezi tapes zijikeleza ihlabathi. Jonga ndawo zonke.
I'm not scolding to you. But I'm scolding to whoever it is, where it belongs. I'm a seed sower. That's all I know to do. It's up to you to make the decision. Flee the wrath that is to come, people.
Andingxolisi nina. Kodwa ndingxolisa nabani ekunguye. Apho eya khona. Ndingumtyali mbewu. Kuko konke ndikwaziyo emandikwenze. Kuxhomekeke kuwe ukwenza isigqibo. Balekani umsindo ozayo bantu.
Don't think because you're Pentecost. Don't think because your mother was a fine sanctified Methodist or your daddy a good shouting Baptist. Don't think that that's going to have anything to do with you. Don't think because you belong to the church that they built or the church that you're building now.
Sukucinga ngokuba ungowakwamoya. Sukucinga ngokuba unyoko wayelungile ongcwalisiweyo umwisile okanye utata wakho ongolungileyo okhwazayo umbaptisi. Sukucinga oko kuya kuba nento yokwenza nani. Sokucinga ngokuba ungowecawe abathe bayakhe okanye icawe oyakhayo ngoku.
Don't think because you Pentecostals spoke in tongues and danced in the spirit and run up and down the floors 40 years ago. Don't think because you've had healing meetings and so forth.
Sanokucinga ngokuba nina bakamoya nithetha ngelwimi kwaye nichense nikumoya nibaleka nehle ninyuka umgangatho amashumi amane neminyaka yagqithayo. Sanokucinga ngokuba ninemihlangano yempiliso njalo njalo.
See that sign of the pillar of fire that God has vindicated and the voice behind it to turn to the back to God. Don't let it pass you. There's a sign and a voice.
Sanukusilela ukubona la mqondiso wentsika yomlilo athe uThixo wayingqinela nezwi emva kwalo ukubuyela ku emva kuThixo. Sanukuyivumela inigqide. Nanko umqondiso nezwi.
A man raises up with a sign, the same old school of thought, there's something wrong. It isn't coming from God.
Xa indoda ivuka nomqondiso esidala esikwasinye isikolo somqondo, kukho into engalunganga, ayisuki kuThixo.
Oh my. Make his path straight now. And you believe it? Then return, oh blind and dispersed to your own.
Oh, Bethu. Yenza indlela zakhe zithethe ngoku. Ngoku, niyayikholelwa loo nto? Ngoko buyelani, ozimfama nabachithwa chithiweyo, nibuyele kowenu.
The songwriter said, nations are breaking, Israel's awakening. The signs that the Bible foretold, the Gentile days are numbered with horrors encumbered. Return, O dispersed to your own.
IBhayibhile, umbhali ngoma wathi, izizwe ziyaphuka, uSirayeli uyavuka, imiqondiso eyaxelwa iBhayibhile, iintsuku zeentlanga zibaliwe, nezihlunguzisayo izixakaniso. Buyelani, bachithachithweyo, buyelani kowenu.
Come back! Return back! The prophet said, it'll be light in the evening time. Just before the sun completely blacks out, it'll be light.
Buyelani emva! Buyelani emva, umprofeti wathi, iyakuba kukukhanya ngecala ngokuhlwa, nje phambi kwelanga libe mnyama tsu, kuyakuba kukukhanya.
Walk in the light while there is light. After a while the ecumenical council will have you, and there's no way for light then. Let us bow our heads.
Hamba ekukhanyeni, ngelixa kusekho ukukhanya. Emva kwethuba, iqumrhu likazwelonke liyakukufumana. Kwaye akukho ndlela yokukhanya ngelo xesha. Masithobiseni iintloko zethu.
Heavenly Father, it's in your hands now. I sowed seed. I don't know where they fell. I pray that you'll bless them wherever they are.
Bawo wasezulwini, kusezandleni zakho ngoku. Ndihlwayele imbewu, andazi apho ziwele khona. Ndiyathandaza ukuba usikelele zona naphi apho zikhoyo.
May they find their place way down and root out all the stony places and all the greenbrier roots and as it was and get all the unbelief out of the way. Granted, Father, we now commit this to you in Jesus Christ's name. Amen.
Kwaye. Zange zingafumana indawo yazo kudezantsi kwaye unyothule zonke indawo ezingamatye nazo zonke ezincampu zomthi olukhulu njengoko kwakunjalo ususe konke ukungakholwa endleleni siphe oko bawo sinikela kuwe oku ngoku egameni lika Yesu Kristu amen.
With your heads bowed, your eyes closed, tomorrow night is a banquet. Sinners of the city, the Lord willing, I'll have to speak to them. I'm speaking to a mixed congregation now. I would be daring to preach this. It'd just make them blinder than ever on a meeting like that.
Ngeentloko zenu zithotyiwe, amehlo enu evaliwe. Ngomso ebusuku litheko, aboni besixeko, ndiyaku, inkosi ithandile, ndiyakufanela ndithethe kubo. Ndithetha kumxube werhamente ngoku. Ndiyakufanela ndithethe oku. Ibenza nje
bamfameke ngakumbi kumhlangano ofana nalo.
But you tonight, do you believe that you've seen the sign, and can you hear the voice? If you have and you believe, and you haven't, you believe but you haven't accepted it yet, Christ in his fullness, would you raise up your hand and let every head be bowed now and every eye closed? Raise up your hand and say, remember me, Brother Branham, as you pray. I'll be glad to do it. God bless you.
Kodwa nina, ngobo busuku, niyakholwa ukuba nibone umqondiso, kwaye ningaliva izwi, ukuba unako, kwaye uyakholwa, kwaye akukayenzi, uyakholwa kodwa, akukalamkeli okwakaloku nje. UKristu esekupheleleni kwakhe, ungasiphakamisa isandla sakho, kwaye yenza yonke intloko ithotywe ngoku, nalo lonke iliso livaliwe. Phakamisa isandla sakho, uthi, ndikhumbule mna, mzalwane uBrenham, njengoko uthandaza, ndiyakukuvuyela ukukwenza oko, uThixo akusikelele.
Our Heavenly Father, the Bible said, as many as believe was baptized. I pray, Lord, if these people that's raised their hands, that they believe that they have been baptized in Christian baptism, may they find the church that does it and be baptized. Grant it, Lord.
Bawethu wasezulwini, iBhayibhile ithe, kwabhaptizwa isininzi njengoko bakholwayo. Ndiyathandaza, Nkosi, okokuba aba bantu abaphakamise izandla zabo, okokuba bayayikholelwa ababhaptizwanga kubhaptizo lobuKristu, bangafumana ibandla elikwenzayo oko, baze babhaptizwe, siphe oko, Nkosi.
May they not only be baptized with water, which is only an outward sign that something inside has happened. The Bible said there's one faith, one Lord, one baptism, and that baptism is spiritual baptism.
Bangangabhaptizwa nje kuphela ngamanzi, nto leyo ekuphela komqondiso wangaphandle wokuba okuthile ngaphakathi kwenzekile. IBhayibhile yathi, lunye ukholo, inye inkosi, lunye ubhaptizo, kwaye olwa bhaptizo lubhaptizo ngomoya.
The body being washed, it's just only an illustration or to give a sign that something inside has happened. But it's that soul that's got to be baptized with the Holy Ghost. That's the eternal coming into that human nature and changing it around to make it a believer.
Umzimba ekubeni uhlanjwa lubonakaliso nje okanye ukunika umqondiso ukuba okuthile ngaphakathi kwenzekile, kodwa ngulamphefumlo ofanele ukubhaptizwa ngomoya oyingcwele. Oko kukuza kona phakade kulamvelo yobuntu ize iguqule ukuyenza ikholwa.
I pray that they'll receive the Holy Spirit. I command them to you now as trophies of the message and of the grace of Christ. In his name I pray. Amen.
Ndiyathandaza ukuba bayakwamkela umoya oyingcwele. Ndiyabayalela kuwe ngoku njengezitshaba zomiyalezo nezenceba kaKristu egameni lakhe. Ndiyathandaza. Amen.
Now with your heads bowed reverently, I just got 7 minutes. I couldn't get out on time. I couldn't have a prayer line that much time. I'm going to ask you to sit right where you are.
Ngoku, ke ntloko zenu zithotyiwe ngesithozela. Ndinamizuzu esixhenxe kuphela. Andikwazi ukuphuma ngexesha. Andikwazi ukuba nomgca wokuthandazela kwela xesha lingakaya.
I'm sorry to keep you late. We'll pray for everyone. You people, some of you out here has got prayer cards. Don't worry, we'll get you.
Ndiyaxolisa ukunigcina kube semva kwexesha. Siyakuthandazela wonke umntu. Nina bantu, abanye benu phandle phaya abanamakhadi okuthandazelwa. Ningakhathazeki, siza kufika kuni.
But we are going to just see if the Holy Spirit will reveal to us now. If you believe in him and you believe that this is a sign.
Kodwa siza kubona nje ukuba umoya oyingcwele uyakutyhila kuthi ngoku ukuba uyakholelwa kuye kwaye uyakholelwa ukuba lona ngumqondiso.
Remember the angel, he was a man. He eat, he drank before Abraham, and yet he could, and Sarah in the tent, he could discern the thoughts that was in her heart. That was a sign.
Kumbula, ingelos yayingumntu yatya yasela phambi kwaAbraham kwaye noko yayinako waze uSara emva ententeni yayinokucalula iingcinga ezisentliziyweni yakhe. Lo yayingumqondiso.
He was the Word. Now if the Word can only come to us, then also he promised to perform the same thing.
Yayililizwi. Ngoku, ukuba ilizwi lingeza kuphela kuthi, ngoko, kananjalo, wathembisa ukwenza kwa oko kunye.
Now you out there in the audience that doesn't have prayer cards, and you know you're not going to be in the line, I can't discern which is which unless the Lord would show me.
Ngoko, nina phandle phaya esihlweleni, abangena makhadi okuthandazelwa, kwaye niyazi, anizukuba semgceni. Andinakucalula ngowuphi onguye ngaphandle inkosi iya kundibonisa.
And you believe that God certainly heals the sick? I want you to believe right now for a few minutes. And just pray and say, Lord Jesus, I know the man speaking is a man. But he told me that, has told us tonight and proved it to us that the Holy Spirit, that the world cannot kill.
Dear. Kwaye niyakholwa kokuba uThixo uyaphilisa ngenene abagulayo. Ndifuna ninani nikholwe kanye ngoku okwemizuzu embalwa. Kwaye nithandaze nje nithi, Nkosi Yesu, ndiyayazi laa ndoda ethethayo yindoda, kodwa indixelele ukuba isixelele ngobu busuku yaqinisekisa kuthi ukuba umoya oyingcwele okokuba ilizwe alinakubulala.
They could kill Jesus. When he was in flesh, they put him to death, but now he's raised in a glorified condition, he can never be killed no more.
Babenokumbulala uYesu, xa wayesenyameni, bambulala yena, kodwa ngoku uvukile, kwimo yozuko, akanakubulawa kwakhona.
And he said, a little while, and the world won't see me no more. Yet ye, the predestinated, the ones that's ordained to eternal life, the church, the bride, ye shall see me. For I'll be with you, even in you, to the consummation. The things that I do, shall you do also. All these promises he made.
Kwaye wathi, kuselixeshana elifutshane, lize ihlabathi lingandiboni. Kodwa nina, abamiselwa ngenxa elingaphambili. Abo bamiselwa kubomo bungunaphakade, ibandla, umtshakazi. Niya kundibona, ngokuba ndiya kuba nani, inkqu, ukuba kuni. Kude kube sekupheliswini. Izinto endizenzayo niyakuzenza nani. Zonke ezi zithembiso wazenza.
Now, I know when he was here on earth, God was in him. He was God. He was the fullness of God. He was all the Word of God made manifest.
Ngoku, ndiyazi ngelixa wayelapha emhlabeni, yena uThixo waye kuye, waye enguThixo. Waye ingqibelelo kaThixo. Waye lilo lonke ilizwi likaThixo lenzwe labonakaliswa.
And the Bible is still God, the Word, and there's some of the revelation yet to be revealed. And he said in the last days, when the world become like Sodom again, the Son of Man would be revealed and the sign of Sodom would return. Then the voice would call back the people, those who are ordained to life.
Kwaye iBhayibhile isenguThixo, ilizwi. Kwaye kusekho esinye isityhilelo ekusafuneka sityhiliwe. Kwaye wathi, kwimihla yokugqibela, xa ihlabathi liba njengeSodom kwakhona, unyana womntu uyakutyhilwa. Kwaye umqondiso weSodom uyakubuyela. Ngoko, izwi liyakubizela libuyisele abantu, abo bonyulelwa ubomi.
We know when he was here, there were millions of people on the earth that never knew he was here. No reason to know. He come to those who were predestinated to see him.
Siyazi, xa wayelapha, kwakukho izigidi zabantu emhlabeni, abangazange bazi ukuba wayelapha. Akukho sizathu sokwazi. Yabona, uza kwabo bonyulelwa kwangaphambili ukulibona lona.
Now you pray, now be real quiet, don't move. Wherever you are, balconies, on the lower floors, wherever you are, don't move. You sit real still and pray.
Ngoku, uyathandaza. Ngoku zolani ngenene, sanukushukuma, naphi apho nikhoyo, ebalkoni, kwimigangatho esezantsi, naphi apho nikhoyo, sanukushukuma, Hlalani nje nizole, nithandaze.
Say, Lord Jesus, the Bible said in Hebrews 4 that you are right now a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
Yithini, Nkosi uYesu, iBhayibhile ithe kumaHebhere isine okokuba wena unguye ngoku umbingeleli omkhulu onokuchukunyiswa zizilwelwe zethu.
And we see you on earth, when you were here on earth, a little woman one time touched your garment, and you turned around and said, "Who touched me?" She hid herself. But yet her faith was identified. Jesus told her that about her blood issue and said her faith had saved you.
Kwaye, siyakubona wena emhlabeni. Xa wena wawulapha emhlabeni. Umfazana omncinci ngelinye ixesha wachukumisa ingubo yakho. Waza wena wajika wathi, "Ngubani ondichukumisileyo?" Wazimela umfazana. Kodwa ukholo lwakhe lwaqondwa. UYesu wamxelela malunga nethombe legazi. Wathi, "Olwakhe ukholo lumsindisile."
Now he's that same high priest. If he's the same yesterday, today, and forever, he'll have to act in the same way if you touch him. And what does that do then? There has to be human flesh on earth to speak his voice. I am the vine, you're the branches.
Ngoku, isenguye umbingeleli omkhulu. Ukuba isenguye izolo, namhlanje, naphakade. Uya kufanele enze kwangendlela enye. Ukuba wena umchukumisile. Kwaye, kwenza ntoni oku ya. Kufanele kubekho inyama yomntu emhlabeni ukuthetha izwi lakhe. Ningumdiliya nina ningamasebe.
There's no way of getting around it, friends. It's a scripture, it's a truth. You ministers, read that back there.
Amen. Amen. Amen.
Akukho ndlela ngapha kwayo, sihlobo. Sisibhalo nje, inyaniso. Nina balungiseleli, kholelwani oko emva phaya.
Now, out there, just be real reverent and pray. Say, Lord Jesus, let me touch your garment.
Gogo, phandle phaya, zolani ngenene nithandaze. Nithi, Nkosi Yesu, mandichukumise ingubo yakho.
And you see, the closest one to me is 20 feet or more. I don't know a soul out there. I can't even see nobody that I really know tonight sitting there except Pat Tyler sitting here in front, a friend of mine.
Why? Uyabona oyena usondeleyo kum, zinyawo ezingamashumi amabini okanye ngaphezulu. Andazi nomnye umphefumlo phaya. Andikwazi nokuba namnye endimaziyo ngenene ngobusuku ehleli phaya ngaphandle koPat Tyler ehleli apha ngaphambili umhlobo wam.
There's people on cot stretchers. We seen a stretcher case open up last night. A man got up and walked away. Why can't you all tonight? See, just believe. That's all you have to do. His presence will do it. Here he is. You're going to have to stand by him to raise you up in the last days.
Kukho abantu koomandlalo. Nakumanqwanqwa okulalisa. Sibona inqwanqwa lokulalisa lavuleka kubusuku obugqithileyo. Yaze indoda yaphakama yemka yahamba. Kutheni ningenzi nonke ngobusuku? Yabona, kholwa nje, kuko konke ofanele ukwenze. Ubukho bakhe buya kuyenza. Ulapha, niza kufanela nime ngakuye ukuze anivuse kwimihla yokugqibela.
Now, you that believe and think it's your praying through, just look this away now. As Peter and John said, look on us.
Ngoku, nina bakholwayo, nabacinga ukuba niyathandaza. Jongani nje ngalendlela ngoku. Njengo Petros noYohane bathi, jonga kuthi.
And they looked earnestly, the man did, expecting to see something. He said, silver and gold have I none, but such as I have.
Kwaye, bajonga ngentembeko. Indoda yenza njalo, ilindele ukubona ukuthile. What? Isilivere, negolide andinayo, kodwa endinako.
Now, healing have I none, but such as I have, a gift from God, give I you. If you'll just believe it, God will work it. I'm only asking you to believe it.
Ngoku, impiliso andinayo, kodwa endinako, isipho esisuka kuThixo, ndikunika sona. Ukuba ungayikholelwa nje, uThixo uya kuyisebenza, ndinicela nje niyikholwe.
Such as I have, I'll give to you. If you believe it, God will work it. Just try it.
Endinako ndininika kona. Ukuba uyayikholwa, uThixo uya kuyisebenza. Yizame nje.
Here it is right now. Amen. I like that. There's a lady sitting right here. She's kind of heavy set. Sitting right here on the end. You have a prayer card, lady. Kind of a heavy set. You don't have a, right here. You don't have a prayer card? Yes. You don't have a prayer card? You believe anyhow? You don't need a prayer card. If you believe.
Apa, ikhona kanye ngoku. Amen. Ndiyakuthanda oko. kukho inenekazi lihleli kanye apha liluhlobo olunzima lihleli kanye apha ekupheleni unalo ikhadi lokuthandazelwa nenekazi uhlobo lobunzima akunalo ikanye apha akuna khadi lokuthandazelwa ewe akunalo ikhadi lokuthandazelwa uyakholwa nakanjani akulidingi ikhadi lokuthandazelwa ukuba uyakholwa.
There's a rebound in the voice. That's the reason it's hard to call people like this. But try to listen to me as close as you can now.
Kukho ukubetha sibuye isandi selizwi. Eso sisizathu kunzima ukubiza abantu ngolu hlobo. Kodwa zamani ukumamela kumi ngokuzondelela eninako nako ngoku.
I don't know you. You have no prayer card. Therefore, you'll not be on the platform. If God will reveal to me what your trouble is, will you believe that what it'd be the same thing just like he revealed to the woman what her trouble was, the woman at the well, Sarah, what she'd said and so forth? You believe that? You believe that it would be all right?
Andikwazi, akuna khathi lokuthandazela. Ngoko ke, akusayi kuba seqongeni. Ukuba uThixo uyatyhila kum yintoni ingxaki yakho. Ingaba uyakukholelwa ukuba intoni iyakuba yinto ekwanye njengohlobo atyhile ngayo kumfazi. Yintoni ingxaki yakhe? Umfazi equleni, uSara into awayithethayo, nanjalo njalo. Ingaba uyakholwa koko, uyakholwa ukuba iyakuba yelungileyo yonke.
You're suffering with a blood condition, something wrong with your blood. If that's right, raise up your hand. Like, all right. You don't have it now. It turns right over you. Jesus Christ has honored you.
Ugula ngemeko yegazi, okuthile okungalunganga ngegazi lakho. Ukuba oko kunjalo phakamisa isandla sakho. Kunjalo, akunaso ngoko. Ijika ibe kukukhanya phezu kwakho. UYesu Kristu ukuwongile.
Now, I've never seen a woman in my life. Now what is that? It's got to be spirit. Now you can say like the Pharisees, that's the devil. Well, you get their reward. You say it's Christ, you get the reward of Christ. I believe that it's a word being identified in these last days. Not me.
Ngoku zange nimbone lo mfazi ebomini bam. Ngoku yintoni leyo? Ifanele ibe ngumoya. Ngoku ungatsho njengabafarasi elo lidimoni kuhle ufumane umvuzo wabo. Uthi nguKristu ufumana umvuzo kaKristu. Ndiyakholwa ukuba lilizwi liqondakaliswa kulo mhla wokugqibela. Hayi mna.
Here's another little lady sitting right down here. She's suffering with varicose veins in her legs. She has complications. She has heart trouble.
Apha lelinye elincinci inenekazi lihleli kanye phansi apha. Ligula ngemithambo edumbileyo emilenzeni yalo. Linengxaki enzima. Linengxaki yenhliziyo.
She's praying for a loved one. That's a brother. She's weeping now. She's in contact. That brother is very seriously. It's a diabetic case. And also he has another shadow. He's a sinner. And you're praying for him. That's right.
Liyathandazela othandekayo. Lowo ngubhuti. Liyalila ngoku. Likuqhagamshelo. La bhuti usengxakini kakhulu. Yingxaki yeswekile. Kwaye kananjalo ubhuti unesinye isithunzi. Ungumoni. Kwaye uthandazela yena injalo lonto.
Miss Walton, if you believe with all your heart, God will do it for you. You believe it? That's your name.
Kosazana Walton, ukuba uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke, uThixo uyakumenzela. Uyayikholelwa? Lowo ngamagama akho.
Now, is that any more than what Jesus said to Simon?
Yeah.
Your name is Simon, you're the son of Jonas. Just have faith, don't doubt it. Believe it with all your heart. If you believe it, God will bring it to pass.
Gogo. Ingaba oko kungaphezu kunoko uYesu wakutshoyo kuSimon. Igama lakho nguSimon, ungunyana kaYona. Yiba nokholo nje, sukulithandabuza. Likholelwe ngenhliziyo yakho yonke. Ukuba uyalikholelwa, uThixo uyakuyenza yenzeke.
Here's a little lady sitting right over here looking right at me here. She's kind of got red hair. Her hair is pulled back. Can't you see that light kind of amber circling right over the woman?
Ukuba nje, apha. Apha linenekazi elincinci lihleli kanye ngapha, lijonge kanye kum apha, uluhlobo olunwele ezibomvu, iinwele zalo zitsalelwe ngasemva. Aninakubona na okwakukhanya,
hlobo elimthubi kusenza isanqa phezu komfazi.
She knows it's happening right now because she feels it. It's so close to her she can't help from feeling it. If that's right, lady, raise up your hand. There she is.
Uyazi iyenzeka kanye ngoku kuba uyavakalelwa yiyo. Isondele kakhulu kuyo. Akunakuzinceda ekungavakalelweni yiyo. Ingaba injalo, nenekazi, phakamisa isandla sakho. Nankoke.
Now I'm a total stranger to you. I don't know nothing about you. But you were sitting there praying. That's right. Wave your hand like this.
Ngoku, ndingongaziwayo ngokugqibeleleyo kuwe. Andazi into malunga nawe. Kodwa, ubuhleli phaya uthandaza. Injalo londo. Ukuba injalo londo, wangazelisa isandla sakho ngolu hlobo.
Now, if Jesus Christ is the Son of God, which he is, a high priest sitting at the right hand of God, and I'm just standing here by a gift with myself out of human reasoning, not thinking on my own, a way to relax my own mind and thinking and just let God move in.
Ngoku, ukuba uYesu Kristu ngunyana kaThixo, nto leyo ayiyo, umbingeleli omkhulu ehleli kwisandla sokunene sikaThixo, kwaye ndimile nje apha ngesipho nesiqu samndi ngaphandle kwe nje phandle kokuqiqa kobuntu, hayi ukucingela ngokunokwam indlela yoziphumlisa ingqondo yam nokucinga kunye nje nokuvumela uThixo angene.
Do you believe that he, me, God knows I don't know you, and you know the same. So if the God will reveal to me your trouble or something you're waiting for or wanting or something more, you believe that God will can do that?
Uyayikholelwa ukuba yena mna uThixo uyazi andikwazi kwaye uyazi into ekwanye ke ukuba uThixo uyakutyhila kum ingxaki yakho okanye ukuthile okulindeleyo okufunayo okanye ukuthile ngaphezulu uyakholwa ukuba uThixo uyakwenza angakwenza oko.
You've got trouble with your back. That's one of the things you're praying for. And you got trouble with your eyes. You believe that God will heal them and make them well? You do? You do?
Unengxaki nomqolo wakho. Leyo yenye yezinto ozithandazelayo. Kwaye unengxaki ngamehlo akho. Uyakholwa ukuba uThixo uyakuziphilisa azenze ziphile. Uyakwenza? Uyakwenza?
You believe God can tell me who you are? Mrs. Hallman, you believe with all your heart now? You can have what you ask for. You believe?
Uyakholwa ukuba uThixo angandixelela ungubani wena? Nkosikazi Hallman, uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke ngoku. Unganako oko ukucelileyo. Uyakholwa.
Here's an elderly woman sitting a little ways behind her there. She's praying also. She has diabetes. I hope she don't miss this. It's right over. She's kind of aged. Just a minute. May the Lord help me now.
Nanku umfazi omdala ehleli nje indlela ezincinci emva kwakhe phaya. Uyathandaza naye. Uneswekile. Ndiyathemba akakuphosi oku. Ilapha kanye. Unobudalana. Nje umzuzu. Yanga inkosi ingandinceda ngoku.
Her, as she called it. All right. I see when she is in contact. She isn't from here. She's from Louisiana. Her city is a place called Singer, Louisiana. And she's suffering with diabetes. Her name is Mrs. Doyle.
Yena, nako uyibambile, kulungile. Ndiyabona ebekuqhakamshelo. Akango walapha, usuka eLouisiana. Isixeko sakhe indawo ebizwa iSinga, Louisiana. Kwaye ugula ngeswekile. Igama lakhe ngunkosikazi Doyle.
That's right, raise up your hand, all right? I'm a total stranger to her, never seen her in my life. But Jesus Christ, the Son of God, knows all about you.
Ukuba kunjalo, phakamisa isandla sakho, kulungile. Ndingongaziwayo ngokugqibeleleyo kuwe. Zange ndimbone ebomini bam. Kodwa uYesu Kristu unyana kaThixo wazi konke malunga naye.
There's a lady sitting back there in the same city, a place called Singer. She's suffering with high blood pressure, and her name is Clark. You believe, Mrs. Clark? All right, you can have what you ask for.
Kukho inenekazi lihleli emva phaya lisuka kwisixeko esikwasinye, indawo ebizwa iSinga. ugula luqinzelelo oluphezulu lwegazi kwaye igama lakhe nguClark. Uyakholwa ngosikazi Clark? Kulungile, ungazuza oko kucelileyo.
You believe? There's a sign. Listen at the voice. Repent. Get back to God as quick as you can. Jesus Christ is here in the power of his resurrection. A wicked and an adulterous generation receives the sign of Jesus Christ living among people. He couldn't do that just with me. It's got to be you too.
Niyakholwa. Nanko umqondiso. Phulaphulani kwizwi. Guqukani. Buyelani kuThixo ngokukhawuleza eninokuba nako. UYesu Kristu ulapha kumandla ovuko lwakhe esingcolileyo nesikreqezayo esizukulwana samkela umqondiso kaYesu Kristu ephila phakathi kwabantu. Wayengenakwenza oko ngokusebenzisa mna. Ifanele ibe nguwe nawe, yabona.
The woman had to touch his garment. You had to touch his garment. We're just instruments.
Umfazi uchukumise ingubo yakhe. Ufanele uchukumise ingubo yakhe. Sizizixhobo nje.
Do you believe with all your heart? Now, if you believe it, how many believe it? Raise your hands like this. I truly believe it.
Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke. Ngoku, ukuba niyakholwa koko, bangaphi abayikholelwayo, phakamisa izandla zenu. Ngolu hlobo nithi, ndiyayikholelwa ngenyaniso.
Now, if you believe it, Jesus said this, these signs shall follow them that believe. If they lay hands on the sick, they shall recover. You believe that?
Ngoku, ukuba uyayikholelwa, uYesu ukutshilo oku, le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo. Ukuba babeka izandla phezu kwabagulayo, baya kuphila. Uyakholwa koko?
Now it's late, we haven't time. We're 25 minutes now till 10. Would you just lay your hands over on one another then and just do as I tell you now? Just put your hands on one another.
Ngoku, kusemva kwexesha, asinaxesha, siyimizuzu engamashumi amabini anesihlanu ngoku de ibe lishumi. Ningabeka nje izandla zenu omnye phezu komnye ngoko, nize nenze nje njengokuba ndinixelela ngoku. Bekani izandla omnye phezu komnye.
Now you know upstairs there where you're at. Now you know as well as anything now, after the scripture being preached and clearly identified all the way across the building.
Ngoku niyazi, kumgangatho ongasentla, naphi na apho nikhoyo. Ngoku niyazi, njengoko nantoni ngoku. Emva kwesibhalo sishunyelwe saqondakaliswa ngokucacileyo yonke indlela kuso sonke esi sakhiwo.
I see another one right now. See? Another one right here. Prostate trouble. Lady with TB. See, it's just everywhere now. But it weakens you.
Ndibona omnye kanye ngoku, yabona. Kunye nomnye kanye apha, ingxaki ye-prostate. Inenekazi line TB, aha, ithi, ukho endaweni zonke ngoku, kodwa iya kuphelelisa amandla.
What more? You see 50? Sometimes there is that. You want to see 70 the next time. Jesus did that one time at Sychar and the whole city believed on him. They were watching for the Messiah.
Intoni umahluko, intoni okungaphezulu, ubona amashumi amahlanu, okuthile phaya kokuya. Kwaye ufuna ukubona amashumi asixhenxe kwixesha elizayo. UYesu wakwenza oko ngelinye ixesha esayika. Kwaye isixeko sonke samkholelwa yena. Babeqaphele la Mesiya.
The Messiah is here. The Holy Spirit, the Messiah this day. The Messiah that's making the word be vindicated of his promise.
UMesiya ulapha. Umoya oyingcwele. UMesiya walomhla. UMesiya owenza ilizwi lingqinelwe.
Now, I want each one of you, as you lay your hands on each other, if you're believers. Now, if you don't pray for yourself, you pray for that person, and they're going to be praying for you.
Ngoku, ndifuna ngamnye kuni, njengoko nibeke izandla omnye komnye, ukuba niyakholwa. Ngoku, akufuni kuthandazela isiqu sakho, uthandazela lamntu. Kwaye baza kukuthandazela.
Now, the same word that promised this in the last days promised also, and remember, Jesus said, these signs shall follow them that believe.
Ngoku, ilizwi elikwalinye elithembise oku kwimihla yokugqibela, lithembisile kananjalo. Kwaye kumbula, uYesu wathi, le miqondiso. Iya kulandelelana nabo bakholwayo.
The healing coming back is the voice that the sign has been recognized. They lay hands on the sick as a sign. The voice is a hallelujah, the Lord's healed me.
Ukuphilisa, ukubuyela emva, lizwi lokuba umqondiso uqondiwe. Babeka izandla zabo kwabagulayo njengomqondiso. Izwi ngu hallelujah, inkosi indiphilisile.
Now, if these signs accompany a voice, that sign, if you are a believer, it will accompany, the voice will accompany the sign.
Koko, ukuba le miqondiso ikhapha izwi, la mqondiso, ukuba ulikholwa, iyakukhapha izwi, liyakukhapha umqondiso.
If I give you this sign that I told you comes from God and God promised it in this day, it's been so thoroughly laid out, there's not nothing but an infidel could keep from believing it.
Ukuba unika lo mqondiso endinixelele yona ukuba isuka kuThixo kwaye uThixo uyithembisile kulo mhla ibe ibekwe kakuhle kakhulu akukho nto kuphela ongakholwayo onokwenza ingakholwa yabona.
Then God turned around and confirmed it to make it so. Now he's here.
Ngoko uThixo wajika wayingqinisisa ukuyenza ibe njalo ngoko ulapha.
Now each one in the way you pray at your own church, if it's to yourself, loud, whatever it is, you pray for the person you got your hands on because they're praying for you.
Ngoko, ngamnye, ngendlela othandaza ngayo ecaweni yakho, ukuba kukuwe, ngokukhwaza, nantoni eyiyo, uthandazela umntu obeke isandla sakho kuye, kuba bayakuthandazela.
And now, look up, and in the presence of the Messiah, the Christ, the resurrected one still alive after 2,000 years. How can we be so numb in the spirit? That ought to set this nation on fire. That ought to make Beaumont repent in sackcloth and ashes. But will it do it? No.
Kwaye ngoku, bheka phezulu, nasebukhoneni buka Mesiya, uKristu, lowo ovukileyo. Osaphilayo emva kwamawaka amabini eminyaka singathini ukuba ndindisholo emoyeni oko kufanele kubeke esi sizwe kuvutheni kufanele kwenze iBeaumont iguquke ngezirhwexayo nangothutho kodwa ingayenza loo nto hayi.
But you who are looking for him and believe that he would do it and keep his word, it's to you now the promise is given. Put your hands on somebody and pray while I pray for you from here.
Kodwa nina bakhangela yena kwaye nikholwe ukuba uya kuyenza aligcine ilizwi lakhe kukuni ngoku isithembiso sinikeziwe bekani izandla zenu komnye nithandaze ngelixa ndinithandazela ukusuka apha.
Lord Jesus, enough has been said, enough has been done, the word that has been promised has been made manifested, the Messiah, the Christ of God is in divine presence. We feel him. We see him. We know that he promises in the last days as it was in the days of Sodom. So shall it be when the Son of Man is revealed.
Nkosi uYesu, okwaneleyo kuthethiwe, okwaneleyo kwenziwe. Ilizwi elithenjisiweyo lenziwe labonakaliswa. UMesiya, uKristu kaThixo, ubukho obungcwele. Siyamva ngemvakalelo, siyambona, siyazi ukuba ukuthembisile oku kwimihla yokugqibela. Njengoko kwakunjalo ngemihla yaseSodom, kuya kuba njalo xa unyana womntu etyhilwa.
Then we know, we see the fire in the skies, the atomic bombs. We see the worm-eaten nations. Nations are breaking. We see that Israel's in the homeland. Every sign that could be promised has been fulfilled. The next thing is a promised son coming.
Ngoku siyazi, siyabona imililo esibhakabhakeni, iziqhushumbiso ze-atomic, siyabona izizwe zidliwe inkumbi, izizwe ziyaphuka, siyabona ukuba uIsrayeli uselizweni lakhe, wonke umqondiso onokuthenjiswa, uzalisekisiwe, okulandelayo ngunyana othenjisiweyo, esiza.
Oh, eternal God, in the presence of Jesus Christ, the great Holy Spirit that's here now, confirming that he's here, hear the prayer of these people. Hear these Christians.
Oh, Thixo ongunaphakade, ebukhoneni bukaYesu Kristu, omkhulu umoya oyingcwele okhoyo apha ngoku engqinisisa ukuba ulapha, yiva imithandazo yaba bantu, Yivalama Kristu.
That when I leave, they won't say Brother Branham did this. Somebody else they didn't know laid hands on them and they were healed. But you promised that the voice had a sign to it. And may they be healed as I commit them to you. In Jesus' name.
Okokuba xa ndisimka abayikuthi umzalwane uBranham wenze oku. Othile ongomnye ababengamazi ubeke izandla kubo bazabaphila. Kodwa uthembisile ukuba izwi linomqondiso kulo. Kwaye bangaphiliswa njengoko ndibanikela kuwe ngegama likaYesu.